Ngiyabonga mfowethu Borders, asibe silokhu simile nje sisenomkhuleko. Angazi ukuthi ubani onesicelo kulo busuku, ungaziphakamisa izandla zakho bese uthi Inkosi yimina. Manje asikhothamise amakhanda ethu.
Our heavenly Father, as we hear that song, Baba wethu
sezulwini, njengoba sizwa lelo culo, Nkosi ngiyakholwa, singacabanga ngezikhathi ukuthi izwe jikelele ngilizwile lelo ngezilwimi eziningi kakhulu. Nkosi ngiyakholwa, kholwa kuphela. Futhi Baba, sikhulekela ukuthi kuzoba ngaphezu kweculo kithi kulobusuku, futhi libe ngelanga impela, kwangathi singaba nokukholwa okukhulu kuwe kulobusuku. Futhi manje sikhulekela leli bandla elincane, umelusi walo owethu umfowethu Fula, incegu yakho umfowethu esinokumethemba. Futhi sikhulekela umndeni wakhe, izisebenzi zakhe lapha, abadikoni, abaphatheli, na wonke lowo ongena kule minyango engcwelisiwe. Siyakhuleka Nkosi, liyohlala njalo liyindlu ephethe ilambu lokukhanyisela imikhumbi lenzela uJesu Kristu. Busisa bonke abazalwane abakhonzisayo abalapha kulo busuku, labo abangena futhi baphume, nathi sonke ngokulinganisene emgwaqeni. Siyakhuleka Baba ukuthi uzobabusisa kuvame. Futhi siyacela kulo busuku okunye ukuthululwa kobukhona bakho phezu kwethu. Singabadingayo Nkosi, sidinga wena. Sisekudingeni njalo njalo ngoba silapha enkundleni yempi Nkosi, lapho izinqumo sizofanele senziwe khona. Futhi siyakhuleka Baba ukuthi uzosikhuthaza njalo njalo ngobukhona bakho. Benza ukukhulu kakhulu kithi ukwazi ukuthi unathi, zikhombise nje wena uqobo ukhona Nkosi, khona-ke kuyasikhuthaza ukuba siqhubekele phambili. Sindisa abagulayo nabahluphekile, sindisa abalahlekile, kuthaza abadumazekile, thola udumo kuwo uqobo. Sicela egameni likaJesu, amen. Ningahlala phansi. Ngikholwa ukuthi kwakunguDavide owathi, ngajabula lapho bethi kimi, masiye endlini yenkosi. UBilly uthe esikhashaneni esedlule wathi, awuthi ukukhathala nje babayi na? Ngithe yebo, bengikhathele yonke impilo yami, sekube njalo ngaze ngakwejwayela. Ngiqala ukucabanga, awu, sengiguge kakhulu, bengifanele ngithi ukudedela kancane. Bese-ke kufika umuntu othize cishe oneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili noma amashumi ayisishiyagalolunye obudala, nje eshisa izwe, cishe ophindwe kabili ebudaleni bami. Niyazi ngacabanga, he, nginamahloni ngami. Ezansi eTabernakele ekhaya kunezithandani ezindadlana ezigama lazo lingukid, zehlela ezansi lapho zivela e-Ohio. Manje zombili ziphakathi, awu, phakathi lapho zinamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu noma amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili. Futhi zindala kakhulu, sezize azisakwazi ukube zisaya emabandleni kakhulu impela, ngoba okwazo azinalo iphimbo elenele. Kodwa niyazi ukuthi zenzani na? Cishe onke amateyipu. Lona wesifazane umdadlana wonga imali yakhe, wayesethenga isiqophamazwi, futhi ngakho uthola iteyipu. Ngimthumelela amateyipu, futhi uyothatha la mateyipu, futhi uyoya ezibhedlela ndawo zonke lapho angabeka khona lesi siqophamazwi, yena nomyeni wakhe umdadlana bedlala lawo mateyipu. Bese kuthi-ke ngiyomthumelela umshuqulu omkhulu wezindwangu zomkhuleko engikhulekele phezu kwazo. Futhi njalo kanye ngasikhashana, mfowethu Willy, sengiphelelwe yizindwangu zomkhuleko futhi. Bese kuthi-ke uma ngibabona yongena ebandleni, izinwele ezincane ezimhlophe, itshali elincane, naye owesilisa umfo omncanyana. Cishe eminyakeni emine noma emihlanu eyadlula, ngenkathi ngangise yini igama laleyo ndawo lapho e-Ohio, lapho abanaleyo ngungquthela kanye ngonyaka na, bayibiza ngeThithagwa, kodwa ngiyakhohlwa manje kusezinkundleni lapho. Kodwa yini igama ledolobha, angeke ngisakwazi ukulicabanga. Manje yilo usisondele ngqo. Manje umuntu othize uthe sihamba sedlule ngqo eMiami. futhi lisondelene neFranklin. Yebo, kunjalo. Khona ngikholwa ukuthi liphakathi kweFranklin. IMiddletown, yilo, kunjalo. Ngakho, kunjalo, IMiddletown, ezansi phezu komfula. Ngakho, ezinkundleni zaseChitakwa, phakathi lapho. Leyo, ibasketballer, enkulu, isikhungo, sezemidlalo, yokuzivocavoca lapho. Futhi lo mfowethu osengibaze iminyaka, futhi umfowethu kidi omdadlana ongikagelwe unamashumi ayisishiyagalombili ngenkathi bemweza. Nodokotela bathola ukuthi izindlala zakhe ezingasesinyeni zase ziphenduke zaba ngokusasimila, futhi ngakho lesi sigaxa samzongolozela nje. Awubathi sizofanele sihlinzwe, ngakho ngenkathi bemvula ngani asikho isidingo sokuhlinzwa, usehambe kakhulu kabi. Nabo bathi ayikho indlela yokukwenza nhlobo. Awubamletha ekhaya umfo omncane, futhi ukuhlinzwa kulukhuni endodeni esindala enamashumi ayisishiyagalombili, futhi wayesinda kuphela cishe ngikagele ngaphansi kwamaphawundi ayikhulu. Ngakho unkosikazi Kidi wabizelwa enhla ezansi. Ngangisanda kufika ekhaya nje ngivela ndawo ndawo, umfowethu Kidi wayefa. Wayesethi ufuna ukukubona umfowethu Branham engakamuki. UBheli nami sajika sabuyela emumva sawuthola umlayezo ngobusuku obubodwa cishe ngeleshumi nqo. Saqala ngokusa okulandelayo cishe ngelesine, ngoba emini ngosuku olulandelayo ngangidingeka ngihambe, futhi sacishe impela sawaqebhula amathayi emotweni yethu senyukela lapho. Umfo omdadlana bamsukumisa ngenkathi ngifika lapho, futhi wayecabeke itshali elincane emahlombe akhe ezi lapho njengogogo omdala wenze nje into ethize kimi. Futhi ngenkathi ngiyombheka wabheka ngali, kwakukhona elinye inenekazi elidala lihlezi lapho, lalikade lingelinye lamalunga ebandla lakhe selokhu ashumayela ezintabeni izwe lamalahle eKentucky, lapho elaliwashela u-15 cents ngosuku ukuba lithumele umyeni walo phandle ezinkundleni ukuba ashumayele ivangeli. Lokho kwakuseminyakeni cishe yishumi ngingakazalwa ukushumayela umlayezo. Futhi wabheka ngale, futhi wayembiza ngogogo, futhi yena eneminyaka engamashumi ayisiyagalombili ubudala, futhi yena owesifazane wayesedlule emashumini ayisishiyagalolunye. Futhi ngakho wathi, gogo, ubukeka umhlophe njengeqhwa. Ngacabanga ileyo ndlela kumfundisi ukuba abuke abanye benhlangano yebandla lakhe elele ehlezi lapho efa. Gogo, ubukeka umhlophe njengeqhwa. Ya. Futhi wabheka emumva ngokujika wathi, mfowethu Branham? Ngathi, yebo mfowethu Kidi. Wathi, awu, mkagele ngeke kube kude aze athumele inqola yami yamahhashi yehle. Wathi, ngiyenyuka kulokhu ukusa. Ngase ngithi, kuyamangalisa mfowethu Kidi. Ngathi, ileyo ndlela yokuba uzwe ngayo. Nodadewethu Kidi omdadlana, bangaki omaziyo phakathi lapha na? Ya, ngiyazi izinqwaba zenu ziyamazi. Ngakho wathi kodwa mfowethu Willi, awucabangi ukuthi uNkulunkulu ubengamphilisa ubaba manje na? Ngathi, impela ubengamphilisa. Wayesethi, awudume kuNkulunkulu. Wathi, uma efuna ukumphilisa, wathi, ngikulungele ukusebenza. Futhi ngacabanga iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala. Ngaqala ukuguqa phansi, nakho kufika umbono. Kwaba yilokho-ke izinsuku ezimbili kamuva bambuyisela ngale esibhedlela abafana bakhe. Wayesembuthweni wamaphoyisa lapho edolobheni, babengakuqondi. Bambuyisela kudokotela, nodokotela wenu wayeyikhanda lakhe. Wathi, ndoda, akukho mkhondo walokho engingawuthola nomaphi. Manje ngixoxele indaba yakho. Futhi-ke kwathi akasidilize isibhedlela, wabuya ngqo enesiqophamazi sakhe nangwenza edlala umlayezo. Futhi bakhe lapho futhi khona lapho eduze kwechithakwa nalapho. Manje ngokushesha nje lapho ngiqala izimpawu eziyisikhombisa, njengoba senza iminyaka yebandla esikhombisa, wangibiza ngobunye ubusuku. Wathi, awusithandwa ukuba nje benginemali. Wathi, Sengingathanda ngempela ukuza ngehle ngathi khohlwa yikho Nkosikazi Kid. Ikamelo lakho lakho lilindile wena nobaba wozani nehle wathi ayibusise inhliziyo yakho encane. Nalokho nje kungenza ngizizwe ngikahle ngempela niyazi ngoba bayangikhuthaza benamashumi ayishiyagalombili nanhlanu noma amashumi ayishiyagalombili nesithupha eminyaka obudala futhi usahamba bese ke mina ngikhononda lapha nginamashumi amahlanu nantathu ngakho hey kukwenza uzizwe ukuthi thatha ukukhuthazela awu sinokuningi kakhulu ukuxoxa ngakho neqembu elithandeka kangaka kuxoxa kulo ngani besingahlala nje lapha uwafu ubusuku kodwa nifanele niye kusonto isikole ekuseni manje manje nifanele niqiniseke ukwenza lokho futhi khumbulani bengihlale njalo ngisho kuyisono uqobo ukuthumela abantwana benu kusonto isikole ningalokuthi nikwenze lokho lokho kuyiphutha bathatheni njalo niyabo njalo hambani nabo futhi ngakho manje lokho kusekuseni ngakho manje uma ubuzophuthelwa umsebenzi ukuba uzozwa ukuba ube nathi futhi ukhuleke nathi nokunye nokunye uzodingeka uphuthelwe umsebenzi lokho kulungile kubeka nje futhi uphuthelwe umsebenzi kodwa ungaphuthelwa ibandla ungaphuthelwa ibandla angizukunenza nibe late ngokwenele ukuba niphuthelwe ibandla kodwa uma uzodingeka uphuthelwe ngumsebenzi kanye ngasikhathi athi lokho ngeke kulimaze manje ngoba umsebenzi leso nje isinkwa sakho semihla ngemihla futhi wena inkosi yethembisa ukukuhlinzeka lokho ngakho kodwa lokhu ufanele ngempela uqiniseke ukuza ebandleni niyabo ngiyacabanga kusasa ekuseni nginomunye umfowethu olungileyo lapha edolobheni kodwa angilazi igama lakhe ukuthi ngubani manje ngicabanga ukuthi libizwa ngokuthi i-Apostolic Church noma i-Apostolic Church njalo i-Apostolic Church ngingahle ngimazi umfowethu igama lakhe alikho ephepheni kodwa angimazi umfowethu ukuthi ungubani ngalesi sikhathi bese kuthi ke kusasa ebusuku enhla uqolo umfowethu Messias ibandla lase Mexico kunjalo na ngabe ilona othathe indawo kamfowethu Garcia ngenkathi eshiya lapha na kuhle lokho kuhle kakhulu akenisho nginencwadi lapha ngesinye isikhathi esedlule evela endodakazini yakhe enhla umfowethu Garcia enhla eCalifornia usalokhu ebambelele ngakho nginokubonga kakhulu futhi ngimbonile umfowethu nodadewethu Garcia ngenkathi ngangise St Jose ngiyakholwa nomfowethu Podas enhla lapho bakahle nje angisoze ngabukhohlwa lobo busuku obuningi enhla lapho kulelo banda elincane lase Mexico. Angikaze ngikuzwe okukhulu kangaka kuka Gloria Adios. Yo yonke impilo yami angisoze ngakukhohlwa lokho Gloria Adios. Hey, ngiyabonga mfowethu Williams. Lokho kuhle izihlalo ezingamakhulu ayishumi nanhlanu. Ekuseni kuleli banda akenisho wonke umuntu akeze neno uma ningahambi manje lindani umzuzu kungcono ngiqaphele ngalokho ngisho into ethize eyiphuthani khabo bonke ubuqotho yiba sesikhundleni somsebenzi owumiselwe niyabo unga manje lokho kulungile futhi namhlanje ngithole ukuthi ba ngibone ithende ngangisezansi lapha ku-16th no noma yilokho okwakuyikho ngenkathi ngangiphakathi ngapha e-Arizona bishe eminyakeni engamashumi amathathu nanhlanu edlule umgwaqo omdala oyibhuqu ngaphumela lapho babe khona futhi kwakungu 16th no Henshaw ngahlala lapho nabanye abantu eFrancisco futhi manje awusoze wayazi indawo efanayo yashintsha ngisho negama ngicabanga ukuthi ibizo ngeBarker Road manje futhi izinto zishintsha kanjani kodwa uNkulunkulu akashintshi futhi ngakho ngangilapha ya futhi ngabona ukuthi umfowethu unomhlangano wethende omunye umfowethu ezansi lapho onethende enhla ngajikeleza ukubona ukuthi ngangingambona yini kodwa angimbonanga ndawo ukumtshela ukuthi sasingekho lapha emncintiswaneni kuye kodwa kunabantu abaningi kakhulu nje lapha. Ngiyamkhumbula uJack Shuler, lokhu bekungaba kuhle kenina bafo be-Methodist. Ngenkathi ngingena lapha ngesinye isikhathi kwakuse Madison Square Garden, uJack wayephandle lapha esikoleni esiphakeme futhi ngambizela enhla ngase ngithi mfowethu Jack, wathi yebo, ngumfowethu Branham lona na? Ngathi yebo, ngathi ngikithimela khona phakathi lapha kuwe. Wayesethi qhabo, wathi qhabo, ngisale nje isikhathi eside kakhulu ngase ngingena esikhathini sakho. Ngase ngithi oh, ngiyaxolisa mfowethu Jack, ngathi wathi lokho kulungile mfowethu Branham, wathi bebefuna nje ngisale. Ngathi oh, iqembu lami ngeke likukhathaze phandle lapho empeleni Jack, ngathi ngoba iningi labo bonke abami iPentecostal. Wathi kusobala elami linjalo nalo. Ngathi ya, ngani? Wathi impela, wathi ngiyiPentecostal. Ngathi manje kungcono ungamazisi uBob lokho, ngubabayi wakhe niyazi, futhi uyiMethodist naye ongaguqulekiyo niyazi. Hawu, wathi mfowethu Branham, awazi ukuthi yini iPentecostal na? Ngathi ngicabanga kanjalo. Wathi yibandla lomthetho leMethodist. Lokho ukuthi nje akube ngokuqinisileyo ibandla lomthetho leMethodist kunjalo. Ukuba ibandla leMethodist laliqhubekele phambili nomlayezo walo, laliyoqhubeka ngo liyongena iPentecostal, ibandla langempela lakwenza. Qhabo, kungesikho ukwedelela ihlelo lakho manje mfowethu, uyabo, ngoba iPentecost ayisiyo inhlangano bazama ukwenza lokho kodwa behluleke ngempela kukho, yabo, isehlakalo. iPentecost eKatolika noma abaJuda kumbe noma ubani, lokho kuthola iPentecost isehlakalo, hhayi inhlangano. Futhi manje uma wonke umuntu uneBhayibheli lakho livuliwe noma livaliwe, ongathanda ukufunda kanye nami amazwi ambalwa, ngiyathanda ukufunda izwi, anithandi na? Ngoba empeleni ebengingakusho kungehluleka ngoba ngingumuntu, kodwa akushoyo kungehluleke, niyabo, kodlula amazulu nomhlaba, kodwa izwi lami alikwehluleka. Oh, lokho akumangalisi na? Izwi lakhe alisoze lehluleka, into enhle kakhulu kangaka pho lokho okuyiyo, izwi lakhe alisoze lehluleka. Manje sifunde kulobusuku kukho, futhi sidonse ingqikithi yendaba encane kukho engizokuthathela indikimba. Inkosi Thanda, kusencwadini ka-Amosi, isiprofeto sika-Amosi. Futhi waphila cishe emakhulwini ayisikhombisa, ne ngicabanga ukuthi cishe amakhulu ayisikhombisa namashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa eminyaka ngaphambi kokufika kukaKristu. Asiphenye esehlekweni sesithathu sika-Amose, izwi lenkosi ngu-Amose. Futhi ngiyayithanda le ndoda, ithathwa njengomunye abaprofeti abancane, kodwa ngempela yayinezwi lenkosi.
Hear this word that the Lord has spoken again.
Yizwani lelizwi inkosi elikhulumile ngani, oh bantwana bakwa-Israyeli, ngawo wonke umndeni engawukhuphula ezweni laseGibhithe, ngokuthi nginazile nina kuphela mindenini yonke yomhlaba, ngalokho ngiyakunihambela ngabo bonke ububi benu. Kuhamba babili kanye uma bengavumelananga na? Ingonyama iyobhonga ehlathini ingenampango na? Ibhongo lwengonyama liyozwakalisa izwi lalo emphandweni walo uma lingabambanga lutho na? Inyoni ngawela ogibeni emhlabathini ingenasihibe na? Umuntu wosusa ugibe emhlabathini engabambanga lutho na? Kungabetha icilongo emzini futhi bangesabi abantu na? Umuzi ungehlelwa ngokubi ingakwenzanga inkosi na? Ngokuba inkosi ayenzi lutho ingayembulanga izifihlakalo yayo abaprofeti. Ingonyama iyabhonga, ngubani ongayi kwesaba na? Inkosi uNkulunkulu ikhulumile, ngubani ongayi kuprofetha na? kwa ngati nkosi ngenezele zibusiso zayo kulamazwe. Amehlo akhe amancane afanele ukuthi ayesebe mancane njengoba ilanga elishisayo lalikhanya phansi ngalokho kusa futhi lamanyazelisa intshebe yakhe emhlophe nezinwele zakhe lapho ethi cababa phezulu enyakato yegquma laseSamaria futhi wabuka wengama umuzi.
His clothes is rather common and he's
izingubo zakhe zazithe ukuba ngezejwayelekile nezinyawo zakhe zinothuli wayengabukeki kakhulu kangako kodwa wayenoisho kanje inkosi ngabantu. Kwehluke kanjani namhlanje ebuvangelini bethu besimanje ukuhleleka okwehluke kanje pho esinakho kunaye. Lomfo omncane ngekho omunye ngaphandle kuka-Amose umprofethi weqiniso wenkosi enezwi lenkosi laleso sizukulwane esinesono. Le ndoda engesabi indoda encane yaprofetha ngezinsuku zikaJerobhowamu wesibili. UJerobhowamu wayekhaliphile ekhaliphe kakhulu indoda ehlaniphile kodwa wayengumkhonzi wezithombe noJerobhowamu wayehole umbuso wakhe wayofika esiqongweni sawo kodwa wayesekukhonzeni izithombe wakwenza ngendlela engalungile. Kodwa umbuso wawuphumelele phansi kukaJerobhowamu futhi ngokuvamile impumelelo ibanga isono. Abantu abaningi babuka impumelelo njengezibusiso. Ibingaba yizo kuba besingayiphatha kahle kodwa ngokuvamile iholela esonweni ukungamhloniphi uNkulunkulu. Umbuso wawuchuma ngosuku lwakhe nabantu wayenza umbimbi nazo zonke izizwe ezazimzungezile. Nokuthi u-Israyeli wayeshushumbe kanjani wasuka wangena esonweni esesabekayo wadeda kuNkulunkulu wadeda emiyalelweni yakhe neziyalezelo zakhe futhi wayesukile ngakho konke ngokuthukuthela kwengane. Abesifazane babehamba ezidaladeni kwezabo ezinhle izingubo ezingahloniphekile. Amadoda ayezihambela egembula futhi ephuza. Amahotela abahamba ngumgwaqo besingakubiza kanjalo namhlanje indawo yokuzilibazisa zivulwe ngeemzini. Isono sasedelelwa inkonzo nje sibekwe savuleka nge indawo enhle isikhungo esikhulu sabavakashi futhi sasibekwe savuleka nge isono asibanga sisakhuzwa epulpiti sase singasalawuleki futhi inkathi lethi siprofeto sivela sasibonakala sengathi sasi ngezukwa kuyoba into yokugcina eyayingake ize yenzeke ngokwalokho lo mprofeti abusho kubo kuyoba into yokugcina eyayingenzeka kubo usukela ngendlela asiqalekisa ngayo leso sizukulwane. Kodwa nokho phakathi neminyaka engamashumi amahlanu umbuso wabo wesula waphela nya emhlabeni.
God speaks his word. And God's word is like a seed.
uNkulunkulu ukhuluma izwi lakhe nezwi likaNkulunkulu linjengembewu futhi nga lihlonyelwa ngalo umprofeti eza nezwi lenkosi futhi wakhuluma lamazwi ayefanele afezeke uma ayengamazwi kaNkulunkulu.
When the word of the Lord
nxa izwi lenkosi ligcotshiwe futhi liyizwi lenkosi libophezelekile ukuba lithathe indawo yalo ngenkathi yonyaka yalo. Singakubona emva kwezinkulungwane zeminyaka lithatha indawo yalo namhlanje lifanele likwenze ngoba liyizwi lenkosi futhi lingebhubhe. Omunye wayekhuluma ngolunye usuku imi wayesethupe nesisu nephutha nezinsuku ezisithupha zokudaliwayo azisho. Ngathi uGenesis wokuqala kuya kuGenesis wesibili yinto ehluke ngokoqobo. Isahluko sokuqala sikaGenesis sithi, ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba, isikhathi ukuthi wakwenza kanjani nokuthi wakwenza nini, lokho kukuye. Yebo. Manje-ke izwe laliyihlane futhi lingenalutho. Manje-ke sisuka siqale lapho ngokudaliweyo. Kodwa ekuqaleni ukuthi kude kangakanani asazi. Zonke lezo zimbewu ayenazo phakathi lapho ngenkathi amanzi esuka ukuphila kubuyela emhlabeni futhi wagcwalisa umhlaba. Futhi nxa izwi likaNkulunkulu ihlwanyelwa, akukho lutho olungalivimba ekutheni lenzeke. Nalo mprofeti omncane ongesabi akavelanga ndawo. Into kuphela esitshelwa ngayo ukuthi wayengumelusi wezinkomo. Simazi ukuthi wayengubani uyise, simazi ukuthi wayengubani unina. Sazi ukuthi ukuphi noma yimuphi wabozalo lwakhe, akukho lutho ngaye. Leyo ngokuvamile indlela amadoda ethunywe nguNkulunkulu efika ngayo enkundleni. Awaveli ndawo futhi anyamalala ngendlela efanayo. Asibanga nokuqoshwe phansi ngaye ukuthi kwenzekani. Le ndoda enkulu uJerobhowamu okwakunga ngamandla amakhulu engqondo futhi wayenesizwe sisempumelelweni nokho sisesonweni. Ngiyamangala ukuthi besingeke yini nje sithi ukufanekisa lokho kancanyana kulo busuku nezwe lakithi uqobo, isizwe sakithi uqobo esonweni ngendlela esingayo. Nokho impumelelo sizathola okunqamuka enteleni khona maduze. Ngiyezwa kusobala noma ubani angayifunda ivaliwe lapho ukhetho luzo. Kodwa nokunye zonke lezi zinto eyenzekayo.
Israel preachers, priests and government.
Uyisrayeli abashumayeli abapristi nohulumeni wayeshiye izwi likaNkulunkulu ngemuva nokuxegisa. Futhi ingakho izwe laba sesimweni elalikuzo nakuba nje babenabapristi abaningi impela nje futhi nje nabaningi impela abashumayeli njengoba babelokhu benabo kodwa babelishile izwi likaNkulunkulu badeda kulo. Futhi njalo kungaleso sikhathi ukuthi uNkulunkulu uthume umuntu othize ongaveli indawo ukuliqhumisa libuyele endleleni yalo yezinyawo futhi. Omunye umuntu ongesabi uyovuka enezwi lenkosi futhi azamazamese abantu babuyele ezweni futhi. Bengiqaphela nje lapha, bengibhale phansi into ethize lapha ukuthi mhlawumbe ngingathanda kubhekisela kuyo futhi. Lokho kusesahlukweni sesibili ivesi lesine, ngithanda ukukufunda. Lalelani lo mfo omncane ekhuluma lokhu ekuzwakalisa.
Thus saith the Lord, for these three transgressions of Judah.
Isho kanje inkosi ngenxa yalezi ziphambeko ezintathu zakwaJuda, yebo zine, angiyikukubuyisa ukulahlwa kwabo ngokuba bawulahlile umthetho wenkosi futhi abazigcinanga izimiso zakhe, namanga abo aba okweduka abawalandelayo nawoyise. Niyabona ukuthi umlayezo wakhe wawukuphi na? Ewubeka ubuyele ngqo emuva ukuthi babededile ezwini likaNkulunkulu. Kunoma yimuphi umfundi weBhayibheli okwenza wazi ukuthi wayengumprofethi weqiniso, wababeka babuyela ngqo ezwini lapho ababewe khona. Oh, mhlampe amabandla abo ayephumelele, mhlawumbe babe nezakhiwo ezinhle, umuzi wabo mhlawumbe wawunobuhle obukhangayo obuningi kune-Phoenix. KwakuseSamaria, njengoba sonke sazi, yayiyisikhungo esikhulu sabavakashi. Isenjalo ngisho namanje, indawo enhle. Kodwa nokho babededile kuNkulunkulu, noNkulunkulu wathumela lesi sithunywa kubo, umlayezo onje pho wokukhuza ovela kuNkulunkulu lo mprofethi omncane wabakhipha. Manje uAmose wavela ephuma ehlane eya emzini onobuhle obukhangayo akumangalisi amehlo akhe amancane aye wanikwe nguNkulunkulu ayesebe mancane phansi lapho ethi cababa egqumeni hayi njengoba bekungenza abavakashi amanenekazi ukuthi bukani konke ukuthenga abesifazane akwenzayo bukani izitayela ezintsha abanazo ezansi lapha noma hayi njengoba abanye bamadoda babengacabanga amakhasino nokunye nokunye akukukhulu kakhulu emzini noma ngenxa yokuthi bangahle bahlale emakholeni esitaladi futhi babukele ukwedlula kobunye ubulili inkanuko kodwa lo mprofethi amehlo akhe aba mancane ngenxa yesono asibona emzini lalingabi lincane ngenxa yezinto ayezazisa kodwa ubona ukuthi basebedede kangakanani kuNkulunkulu abantu ababizwa futhi bakhethwa ngiyaqaphela lapha wathi angazi bantu abanye kodwa nina nganihola nganikhipha eGibhithe futhi manje-ke niyasuka kimi kanjalo futhi ngenkathi lo mprofethi evela ekutheni abe ngumelusi wezinkomo emuva enhle ezweni elingasenyakatho nezwi lenkosi ukuthi wawubuka kanjani lowo muzi Ufanele ukuthi waye wesula ehlehlisa umjuluko izinkobo zakhe yayimanikiniki futhi mhlawumbe engenayo imali eyenele ukuba azithengele ikamelo ngalowo busuku akwenzanga nayimuphi umehluko kuye wayenomlayezo owawuvutha enhliziyweni yakhe futhi ufanele awuveze awulethe Akusikho lokho kuphela kodwa ugcobo lukamoya ongcwele olwalumshayelwa mkhiphela ehlane lapho lwaluvale amehlo akhe ebuhleni obukhangayo bezwe futhi noma yiphi inceku kaKristu egcotshiweyo amehlo azo aphuphuthekisiwe ezintweni zezwe aziziboni lezo zinto azizicingi zinento eyodwa uKristu uphambi kwazo yilokho kuphela ezikubonayo azisabi noma yini uKristu uphambi kwazo umlayezo ufanele ufinyeleliswe kubantu futhi azimi kuyilutho Ungabe wawushisa uphume kuzo ungazifaka ejele itilongo noma ngabe yini ofuna ukuyenza ziphuma ngqo kulo futhi lowo ngocotshiweyo wenkosi yebo wabuka phezu kokubola kokomoya komuzi simile sibi nokubola kokomoya komuzi Ngiyamangala ukuthi zingaki izinceku zenkosi ezinqamulo ezansi phezu kwentaba enhla lapha ebezingabuka phezu kwePhoenix. Niza lapha nenzela umuhle obukhangayo nokukhanya kwelanga futhi niphumule esingekhulume ngokwalokho. Lapho kuyokudala ngesikhathi esedlule ngilapha ngihlezi phezulu e-South Mountain umkami ehlezi emumva lapho ngangikhuluma kuye ngathi cishe eminyakeni engamakhulu amathathu noma amane edlule isigodi sasindawehle angingabazeki ngenkathi i-Salt River igeleza yedlule lapha nezimpisa amakhoyothe nokunye nokunye nokuqhakaza komtulofiya buka ukuthi sesinjani yonke into isibe yisibumbatha sesono Wayesethi awuphoke yini ekuletha lapha na ngathi nakho kungiletha lapha ngishona kuba ebumnyameni baso nasesolweni esisemzini kunezinye izimpakazo zenkosi izithombe eziqoshwe ngentshe eziphilayo zikaKristu ezathi lapho ngiza kuba ngibeke ihlombe lami nazo ukukhanyisa kukhanya kwevangeli Abanye banabo bazalwane abadadlana ezansi lapho ekhoneni lesitaladi ndawo bakusebenza futhi bakujulukela futhi bakhala futhi bakukhulekela kakhulu nomlayezo phezu kwenhliziyo yabo. Ngeza kuphosa ingxenye yami nabo ukukhanyisa kukhanya kwevangeli limsulwa likaJesu Kristu endaweni enkulu ephathelene nedolobha elikhulu lalomuzi wasePhoenix. Kuwona kuba ibingaba yindawo emangalisayo ukuba umuntu ubengathatha nje izinzuzo zakhe ngempumelelo akwazile ukuzenza ukwakha amakhaya amahle njengasenhla phezu We Carmelsberg Mountain Cavalier Mountain njengoba ngedlula ngidabula lapho ngani eminyakeni ngamashumi amathathu nanhlanu edlule lolo kwakulugwadule sasigijimisa izimbongolo ezithola umthwalo zidabula lapho sigibele amahashi nangale e-South Mountain lapha sijaha izimbongolo ezithwele namahashi futhi manje sekuba yindawo enkulu ephathelene nedolobha elikhulu lalo muzi omkhulu ongakholekiyo ukukhula uba ngamashumi ezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane usunwebekile sekuze kuthi manje ukubola kwawo uqobo kwemizi kuletha enqushunqushwini isisi siyangena umsokamo wawo mubi njengoba unjalo eJeffersonville eIndiana esigodini sase-Ohio ukunisela ngenkasi umuntu njalo wonakalisa izwe ngenkathi amandiya esenalo laliyindawo enhle kodwa ngenkathi umlungu engena waletha izono zakhe nophuzo oludakisayo nokungabi nasimilo futhi wonakalise amazwe sekuze akuselutho kodwa cishe impela umgodi kadoti into enje pho ukuyibuka uNkulunkulu uzoyesula ebusweni bomhlaba ngolunye lolezi zinsuku ukukhetha abantu ekulungeni abazobusa phezu komhlaba njengoba ebusa njengenkosi manje uthathela abantu bakhe igama lakhe abantu bombuso wakhe.
Now, would this smart, intelligent, intellectual group
manje ngabe leli elikhaliphile linobuhlakani iqembu elizihlakaniphi lakwa-Israyeli owalo mkhulu onamandla umongameli wezihlakaniphi noma inkosi uJerobhowamu owayeyindoda ekhaliphile futhi babeyomuzwa yini lona umncane umprofethi ongaziwayo na ngabe lo mlayezo umkhulu ovutha enhliziyweni yakhe ngabe wayokwazi ukuhamba adabule izitaladi nabantu babeyokwazi abesifazane babeyokwazi yini bazigqokise kahle futhi bamadoda babeyozishiya yini izindawo zokuphuzela utshwala nezindawo zesono futhi babuyele kuNkulunkulu ngokushumayela kwalona omncane umfo ongaziwa na lowo kwakungumbuzo owawungahle ufike emqondweni wakhe noma uyenza kowami nga ngimbona emi lapho nelakhe elincane ikhanda elinempandla likhanya elangeni intshebe yakhe empunga ileka ngasebhantshini lakhe ebuka phansi kudabula lapho futhi ebuka phezu kwalowo muzi namehla akhe ebamancane nenhliziyo yakhe ishaya futhi nokho phakathi lapho wabona umbuso kaNkulunkulu owawufanele wakhiwe lapho bonke baqalwa esonweni nanokukhuza okuvela kuNkulunkulu okwakukhuza kusukela enkosini kuya esinqibini esitaladini wonke umphristi umshumayeli inkosi inkosi enamandla inkosi enkulu noma ngabe wayeyini wayenokuqalekisa kukaNkulunkulu ukukubeka phezu kwabo ngoba bungacabanga ukuthi babeyomemukela ngabe babeyokuqonda na kumbulani wayengenakungconywa ufika ehlukile kubavangeli bakithi banamhlanje wayengenakungconywa okuvela kubapristi babengazi ngisho nokuthi umfo wayengubani kodwa wawukhona oyedwa owayazi ukuthi wayengubani kwakuyilowo oyedwa owamthumayo yilokho kuphela okwakubalulekile kuye inqobo nje uma wayazi ukuthi wayethunywe velaphi umlayezo wakhe wawufanele uphume ngokufanayo nje futhi kungakhathaleki wayengenazi incwadi ezimchazayo zehlele ukumeseka ngenkathi eyongena emzini ukuba eze enhlanganweni yabefundisi athi bazalwane bami ngithonywe yileli qembu elithize leli qembu lezinkolo ngingowelithize thize wayengenakho lokho wayengenakho noma yikuphi kwalezo zinto
to show that he even stood in good fellowship with the ministerial association.
Kanjalo wayengenalo ikhadi lenhlanganyelo ukukhombisa ukuthi wamangisho enhlanganyelweni enhle nenhlangano yabefundisi ezweni ayevela kulo. Wayengenabambiswano lomkhankaso wakhe akazange ngisho abonisane nanoma ubani ngakho. Lo mfo omncane wayeme endaweni enzima. Kwa kuyo kwenela endoteni kuba ijike futhi ibuyele emumva bese ithatha umtambi wayo futhi isukele lapho eyayishiye khona ukuba nje yayicabangile. Kodwa niyabo indoda ayithathanga umcabango wesibili. Ayicabanganga nganoma yiziphi izincwadi eziyichazayo, kanjalo ayicabanganga ngekhadi lenhlanganyelo. Yacabanga kuphela ngento eyodwa, nalelo kwakuyizwi lenkosi. UNkulunkulu wayekunikele kuyo inokulawula ukuthi ifanele iwelele lapho futhi iprofethe. Yilokho kuphela okwenza noma yimuphi umehluko kuyo. Yayinezwi lenkosi futhi ngakho-ke yazizwa ukuthi yayingazidingi izincwadi eziyichazayo kumbe noma yikuphi ukunconywa kumbe noma yiluphi ubambiswano. Into kuphela eyayidinga kwakungukuthi yayilobambiswano noNkulunkulu futhi yilokho kuphela okwakuthathayo. Inqobo nje uma yayisentandweni yenkosi kwenza mehluko muni na? Inqobo nje uma yayazi ukuthi umlayezo wayo wawuvela kuNkulunkulu, uNkulunkulu wayezewuqinisekisa lowo mlayezo wayefanele. Futhi ngenkathi eletha umlayezo kubukeka sengathi kwakuyoba nabo bonke abapristi nabashumayeli nabaprofethi balowo nyaka babeyongena futhi baphenduke ngoba babeyobe besibonile isimo sendawo kubona ukonakala kwesimilo. Kodwa ngenkathi eqala ukuprofetha ngezwi lenkosi lalingaqondakali kubo babengazi lutho ngalo. Kuyisithombe ngempela salokho namhlanje ongaqondakali umlayezo wenkosi. Ibandla alazi lutho ngawo. Ngenkathi bezwa abantu besukuma futhi banikeze umlayezo ngezilimi ezingaziwa futhi banikeze incazo kuwo futhi bathi into ethize ilungela okwenzeka, abantu bafulathelisa ikhanda labo base besuka behamba becabanga ukuthi abantu bayahlanya. Babona umuntu othize sukuma esemoyeni futhi aprofetha noma anikeze umlayezo ovela enkosini ngani? Abantu bezwe lebandla namhlanje ucabanga ukuthi umuntu ulahlekelwe ngumqondo wabo. Akuqondakali kubo ngoba bathi ababe yisimo esifanayo namhlanje njengoba iSamariya yayinjalo ngalolo suku. Kodwa khumbulani ngenkathi izizwe zithola noma ibandla likaNkulunkulu njalo lalingena kuleso simo, uNkulunkulu wayenamandla okuvusa umprofethi nezwi lenkosi kubo. Impela base bekukhohliwe kudala kodwa babefanele bakhumbule kungakhathaleki noma ngabe babengabuka ezincwadini zabo futhi babone uma babenomfo ophuma kwezinye zezikole zabo ogama lengudokotela Amose noma cha. Babefanele bazi ukuthi uNkulunkulu u-Abrahama wayengambusela abantwana kulawa matshe noma abaprofethi ukuletha izwi lakhe. Nalo uNkulunkulu ofanayo uyakwazi nje impela kulo busuku njengoba wayekwazi ngaleyo nkathi. Futhi bekungathi impela kwakungukungaqondi kubantu. Angavusa amadoda, agcobe amadoda ukuletha izwi lakhe, angafaka izwi endodeni ayithume iphume futhi ifakazise ukuthi uNkulunkulu ngalowo muntu oyozithoba futhi azinikele kuNkulunkulu futhi angesabi ukuthatha uNkulunkulu ezwini lakhe. Unamandla kukwenza futhi uzokwenza, wethembisa ukuthi wayokwenza. Futhi amazwi akhe kusobala laqinisekiswa kubo ngalolo suku ngoba ngenkathi leso sizukulwane esifanayo sasilokhu sikhona, konke lokhu Amose akuprofetha kwafezeka. Ngiyamangala namhlanje manje ukuthi ukuba u-Amose wayengeza kithi sasiyomemukela namhlanje na, ngabe iPhoenix ibiyomemukela u-Amose na? Uma ndawo ndawo phesheya kwentaba lapha, ndawo ndawo noma ezansi kusuka kwenye ingxenye yezwe, kwafika umncane umfo ogqoke amanikiniki kanjalo ukuba ahambe phakathi lapha futhi abiza befundisi ukuba bahleleke futhi athi, nginezwi lenkosi, ngicabanga ukuthi sasiyomemukela na? Impela cha. Into yokuqala esasiyombuza yona iliphi iqembu okange nalo na futhi ukuba ke wayejike waphenduka wathi iqembu lasezulwini na lokho kwakuyothi ukuba ngokungaqondakali kithi ngesaba kodwa ileyo ndlela okwakungayo ngaleyo nkathi futhi mhlampe kuba yindlela efanayo namhlanje uma u-Amos efika enkundleni asithi ngenxa nje yalokho engikushilo simthuthele lapha imizuzwane embalwa nje futhi sibone ukuthi sicabanga ukuthi wayeyokwenzani niyazi ukuthi wayeyokwenzani na ngikholwa ukuthi wayeyophikisana nakho konke ukuhleleka kwethu yebo mnumzane wayeyophikisana nezimfundiso zehlelo lethu wayeyowalahla ama-methodist ama-baptist i-presbyterian i-lutheran i-katolika nama-pentecostal wayeyofaka phakathi yonke into impela wayeyokwenza wayeyophikisana nezimfundiso zabo zehlelo wayeyokonda ngo esisekelweni esiqavile sezi futhi aqale ngqo ezwini wayeyoqala umkhankaso wakhe phezu kuka isho kanje inkosi ngani ngani ngicabanga ukuthi i-Phoenix yayiyomemukela na ngicabanga ukuthi i-Louisville yayiyomemukela i-New York i-Boston i-Massachusetts noma ikuphi lapho okwakungahle kube khona i-California na khabo mnumzane babeyomfaka ejele umfo omncane ngokukhulu ukushesha ababengamthola ngakho lapho impela babeyokwenza impela babeyokwenza lokho ukuba wayebuyele ezwini ngiqinisekile babeyokwenza ngoba onke amaqembu ayeyophikisana naye kwakungebe bikho noyedwa ovumelana naye ngoba bafanele babambelele emasikweni wenabo ukuze baphikisane nezwi sizodingeka sikhumbule ukuthi ungumprofethi weqiniso uma wayekade enjalo futhi uma wayengumprofethi othunywe nguNkulunkulu wayeyoba nophawu olulodwa kuye uphawu olulodwa oluyilo du esasazi ukuthi wayengumprofethi wayeyohlala nezwi isizathu yilapho izwi likaNkulunkulu eleza khona kwakukumprofethi niyazi ukuthi wayeyokwenzani na wayeyosikhumisa futhi asilahle lesi sizukulwane wayeyomlahla wonke owesifazane onezinwele eziphunguliwe ezweni wayeyomlahla wonke umshumayeli wehlelo impela wayeyokwenza wayeyomlahla wonke umbhemi kasikiliti wonke owesifazane wegqoka izikhindi noma amasileki wayeyobahlakaza ngani na kuphambele nezwi kunjalo impela ngicabanga ukuthi sasiyomemukela nalutho nhlobo babengeke bamemukele wayeyozilatha izimilo ezimbi zebandla wayeyonyakazisa lo munwe wakhe omdadlana osumbimbi kulobo buso babashumayeli futhi athi uqonde ukungitshela ukuthi nonke uzibiza ngenceku kaNkulunkulu egcotshiwe futhi uyoma epulpiti bese niyekela abesifazane benu bagqoke ngokukhanukisayo nangokukhanukisayo phakathi kwabesilisa benu nezinto ezinjangalezo na niyekele abesifazane benu abasha basukume kanjalo na niyovumela abesilisa benu ukuba bagalwe kabili noma kathathu futhi babe abadikoni emabandleni na uqonde kungitshela ukuthi uyobambelela kuleyo ncwadi ekuchazayo onayo esandleni sakho bese ulibuyise eceleni izwi likaNkulunkulu na ohe wayoyikhumisa into yebo mnumzane ukuba nesimile esibi kwebandla nokuba nesimile esibi kwamalunga wayeyokukhumisa hey lonke ilunga wayeyolidiliza yonke imfundiso yasekholiji eyenziwe ngumuntu wayeyoyidala ubula ibe into ibe izicucu manje ubungayemukela indoda enjengaleyo na qhabo babengeke bakwenze impela babengeke bakwenze babeyomkhipha lowo mfo edolobhaneni ngokukhulu kushesha ababengaba nakho ngani inhlangano association yayiyobuthana ndawonye bese ithi ake nisho sifanele senze into ethize ngalokhu tshelani inhlangano yebandla lenu ukuba ingayi lapho ukuyozwa lokho qhabo qhabo sasingeke simemukele lutho nhlobo sasingeke simemukele impela babengeke bakwenze lelele kukhumisa oh ngiyakuthanda lapha ngibuka phansi ngo kulokho akusho Wathi yedipheni uNkulunkulu enizisho ukuthi niyamkhonza yonibhubhisa wayeyosho leyo nto efana namhlanje efanayo namhlanje thina amamelika uzisonge thina uqobo ngezinto eziningi kakhulu ezifekethisiwe ezinkulu kakhulu izakhiwo ezinkulu nezinamba ezinkulu ezinhlanganweni zethu nakho konke lokhu ukuthandwa ngabantu obuhle nabefundisi basekholiti baqeqeshelwe ukubamba ukuthula kwabo futhi bangasho lutho ngakho ngoba bayesaba ukuthi bayoqoshwa ebandleni impela wayekhumisa leyo nto ibe izicucu ngoba iphambele nezwi impela wayekwenza futhi yena impela uNkulunkulu esizisho ukuthi siyamkholwa uyoshisa le nto isuke ngolunye lwezinsuku uyoyikhumisa ibe izicucu. Wamosa wayengeke awuguqule awaguqule amazwi akhe ukuba ube lapha nomhlanje hlalani ngqo nibuyele ezwini. Oh, ini ngaleleni ebatshela lapho uNkulunkulu wayenithanda walileta wanenza abantu abakhethiweyo. Ngingathanda kumuzwa ebandleni lePentecostal kanye ngiyakholwa ukuthi uAmos mhlawumbe benizosuka-ke emva kwami isikhashana. Yebo, wayebatshela wengeke kancenge wayeyokukhumisa nje kanzima ngakho konke ayengakwenza futhi abatshele lapho ababe esilele khona ezwini. uNkulunkulu wanikhipha kulawa enziwe ekhaya amakhaza ezidumbu enziwe ngabantu eminyakeni eyadlula iminyaka engamashumi amahlanu edlule oyihlo nonyoko baphuma kulezi zinqubo ezaziboshwe ngqi futhi zafaka izwe kuzo. noNkulunkulu wathumela isihawu sakhe phansi wayesenibiza niphume nidede esonweni nezinto eyayisebandleni. Futhi manje seniphenduke najika nabuyela ngqo emuva njengoba kwenza iSamariya ukuthi uNkulunkulu wabakhipha kulawo mazwe futhi baphenduka bajika babuyela ngqo emuva basebenza umbimbi nalelozwe. Sikanjani namhlanje futhi sizama unintisana nalawo mabandla amakhulu amahlelo sakha izikole ezinkulu ngokuthi exaxa ini asizidingi izikole ezinkulu. Silungile anginalutho engingalusho olumelene naso kodwa ngaso sonke isikhathi othatha ngaso umhlunguli noma umholi ophumela phambili ngosuku lwakhe awu uyokwenza okuhle ngosuku lwakhe kodwa uthi nje engasekho khona-ke bayokwakha inhlangano ngaphezulu phezu komsebenzi wakhe khona-ke bayothola isikhejane soriki abancane phakathi lapho no-Elvis futhi into yokuqala niyazi basonta into ukuyenza ifanelane nabo uqobo bese kuthi-ke lona omunye eyavela futhi ujovela enye into ethize ngoba uyisitudeni esiyisihlakaniphi esikhulu esiphuma e-Harvard ndawo ndawo noma into ethize le nto yokuqala baqala ukujovela lokhu bese bekhipha lokhu bese bethi lokhu kwakungachazi khona lokho nalokho nibuyela ngqo esiseleni esidala esifanayo futhi yebo ukuba uAmose ubelapha wayeyoyiqhumisa into iqonde ngqo emhlabathini. Akazange akhe umkhankaso wakhe phezu kokuthi mangaki amabandla ayengawathola ukuba abambisane naye. Wayengasoze akhela ibandla lakhe phezu kwenye inhlangano ethize noma izingxenye ezithize zehlelo lenkolo yebandla. Into ayeyonza yayiyoba ngokwakha umkhankaso wakhe phezu kuka ishuka nje inkosi uNkulunkulu wayeyomeseka njengoba wayenza njalo afakazise ukuthi kuqinisile. Wathi kunenkathazo kuneziyaluyalo ebandleni lenu wayothini namhlanje na? Wayothini ngalelo zwi likaNkulunkulu lile ngaphandle lapha phambi kwethu na? uTimoteyo wesibili esithathu lapho okwathi bayoba ngabanamawala abakhukhumela bathanda injabulo lokuthanda uNkulunkulu abangenakuthulisa abahlebayo abangenabumnene nabangathandi okuhle kulabo abazama ukuphila ngokufanele benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika. Ntabanga ukuthi umprofeti ubengavuka enkundleni futhi edlule leso siprofetho na uyothi ugcwaliseke emehlweni enu ngalolu suku ukuthi ibandla beliyoba kanjani ngeligcina umthetho ngamehlo nje nokuthi zikanjani izinto ababeyozenza wayeyonikhumbuza lawo mazwi kaNkulunkulu wayeyonikhumbuza lokho uNkulunkulu athi wayezokwenza ngalolu suku ukuba uAmosi wavukela enkundleni. Akusikho lokho kuphela, kwathi uNkulunkulu wayeyofakazisa ngu-Amosi athembisa ukukwenza ngalolu suku, impela wayeyokwenza, wakwenza ngalolu suku, ubekwenza njalo. Impela sasingeke sinemukele u-Amosi ukuba wavukela enkundleni. Manje kanjani leso simo sokumesaba uNkulunkulu basukume lapho emakhwayeni nasemaceleni onke amakhwaya amakhulu agqoke izingubo ezinde futhi acule njengezingelosi futhi adanse ngobusuku obulandelayo njengodeveli kunjalo niyabo lelo iqiniso impela. Amanye aphuma nezinkulu egqoke izingubo ezinde bukeka sazimbali kanjalo futhi babukeke njengohlobo oluthize lwesidalwa esisandilothi futhi asukume lapho futhi abheke izwi njengoba bekungenza noma yimuphi umoya omubi benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha beyophika amandla akho. Uhambe ukhulume ngobhaphathizo kamoya ongcwele bona ngani ubeyokuxosha akukhiphe ebandleni niyabonga nina uzofanele kodwa bayoma kulamabandla futhi bayekele amalunga abo ekamelweni elingaphansi enze itwist nomculo wokuzibinya nethu ethiwa eye-NPLK. Ngiyamangala ukuthi lowo K umeleni hamba ungene kubo ungeke kulukhuni ngisho nokuthi uzwe lutho kodwa igama lenkosi ungabe leyo yinhlangano eqalekisayo yabasha besilisa na ngahlala kungekudala ehhotela lalingaphesheya kwe-NPFK futhi kwakuyihlazo ukubona lawo mantombazane amancane phandle lapho kuyiphansi lendlu kwaze kwathi akube ngelesi siyagalolunye ngo ezama ukwephula imilenze yawo enza i-twist. Kunjalo futhi onke amalunga ebandla acula emakhwayeni futhi ayefundisa usonto sikole. Akulutho kodwa udeveli efundisa labo bantwana abancane phandle lapho kuyiphathi lendle inqubo ebunjiwe ebizwa ngenkolo. Impela umprofethi weqiniso wayeyikhumisa leyo nto ibuyele ngqo entuthwini yesihogo lapho eyaqaleka khona impela kuyiqiniso. Ngicabanga ukuthi uMose wayengama emsamo futhi ashumela ivangeli futhi alunguze phezu kwesigejane sabesifazane abaphungule izinwele futhi angakulahli na. Ngicabanga ukuthi wayengeke amcaphune u-Isaya wesihlanu nabaseKorinti bokuqala esishuminane na futhi wayengeke athulula lokho kukho na impela wayeyokwenza. Ehlengezelade futhi abona besifazane begqoke ngezizingubo ezincane bebukeka njengabesilisa zimpintshe ngangokuthi isikhumba singaphandle cishe impela. Behla betwista beqokama behamba kanjalo behamba bezikhencezisa futhi ngicabanga ukuthi indoda kaNkulunkulu yayingeke ime epulpiti futhi iqumise leyo nto na kanti kuyivela kancane impela ukuthi kube kukhulunywe epulpiti nalokho kusemabandleni amapentecostal futhi kunjalo impela kwakungeke kwenze mehluko ku-Amose. Abanye wayeyoba nguye owayeyokusho wayengeke esabe ngoba wayegcotshwe inkosi futhi uma wayeno-isho kanje inkosi kwakuyodingeka kube yizwi lenkosi. Ufike eSamariya hhayi ukuba abuke ubuhle babo obukhangayo ukuba abale ukuthi zingaki izinhlangano nokuthi zazinezinamba ezingaki njengoba ngasho ngobunye ubusuku bonakala sengathi namhlanje ukuthi ibandla lonkana lakhelwe phezu kweinto enkulu phakathi kwabazalwane namhlanje bamabandla ngokuthi izinamba omunye ezama ukwenza adlule omunye. Izinamba uNkulunkulu akazibali izinamba, ubala isimilo. Isimilo yilokho uNkulunkulu abuka ukuba akuthole umuntu othize angabeka izanda zakhe phezu kwakhe umuntu othize oyomathula isikhathi eside ngokwenele njengoba sasho izinqumo wonke unyaka saba nezinqumo ezingaka lokho amatshe izivumo futhi nisizani itshe ngaphandle kombazi wamatshe nezwi kankulunkulu elibukhali kumsika abe yindodana kankulunkulu noma indodakazi kankulunkulu futhi ayibeke ebandeni lapho engeyakhona na ukuginga amatshe angeke kwenze isakhiwo ufanele uwasike futhi uwalolonge Sidinga amadoda namhlanje amadoda agcotshiwe njengoba uMose wayenjalo lokho bekuzosika izwe lisuke kulowo wesifazane futhi kumenze indodakazi kaNkulunkulu kusike lelo zwe lisuke kowesilisa. Kungakhathaleki ukuthi bangaki abaphatheli abamphosele ngaphandle kumbe noma yini enye ubeyoma ku-isho kanje inkosi.
Yes.
Yebo. Sasingeke simemukele uMose angicabangi kanje. Yini ntabanga ukuthi uMose wayeyoyenza ngenkathi ehamba eyongena ebandleni lamaPentecostal anamhlanje elizisho ukuthi liholwa ngumoya ongcwele bese ke ebona leyo nto efanayo ebandleni lePentecostal elizisho ukuthi liholwa ngumoya ongcwele ngiyamangala manje singakhuluma ngamaBaptist namaMethodist neLuthela kodwa uma sekuza eminyangweni wethu uqobo ongcolile manje ke kuthiwani ngalokho na Sithethile ezwini kaNkulunkulu ikhona into ethile engahambanga kahle ndawo kunjalo impela Ya bayafika futhi benze zonke lezi zinto ezehlukile futhi bazisho ukuthi baholwa ngumoya wabasini emoyeni ngezingizikhathi bakhulume ngisho nangezilimi ngiyakholelwa ukukhulumeni ngezilimi ngiyakholelwa kusineni emoyeni ngiyakholelwa ekumemezeni kodwa kunenye inqwaba yamishana nalokho kunjalo Nenza zonke lezo zinto futhi niphika izwi khona ke kunento ethize engalungile ndawo banomoya ongalungile ehe uNkulunkulu akabaholile abantu bakhe ezintweni ezinjengalezo empeleni qhabo akakwenzi ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi nje akube ngesinye isikhathi sephathi ephumayo enye iphathi yeTaposten kusho ibandla lidinga eyodwa lidinga okuhle ngempela okuhlanza Ngenkathi uJohn of Arc ezintokweni ezedlulayo ibandla likaKatolika laphundulwa ukwazi ukuthi wayengongcwele ngenkathi esaphila ngoba wabona imibono wayekwazi ukuhumusha amaphupho owesifazane ogcwaliswe ngomoya uNkulunkulu walisebenzisa inenekazi elincane futhi abecabanga ukuthi wayengumthakathikazi futhi bamshisela esigcotsheni njengomthakathikazi niyakwazi lokho abapriesti beKatolika bakwenza lokho qobo lwabo Amakhulu eminyaka adlula futhi bathola ukuthi wayengongcwele manje ke ngenkathi babezomngcwelisa bafanele benze ukuzihlawulisa ngakho bambulala lo bambulula lo mzimba wabapriest basebeyiphosa emfuleni ukwenza ukuzihlawulisa yabo kwedlula ngakhona ngo futhi bayehluleka ukubona benze icishe impela into efanayo ngoPatrick ongcwele nawo bonke abanye babo Akumangalisi uJesu athi nihlobisa futhi nenza mhlophe amathuna abaprofeti futhi nguwe owabafaka lapho kunjalo esikudingayo namhlanje ngoAmosi ozobuyisela izwi lenkosi kithi impela uyakwenza manje ukuzisho kwethu nezinto akusho lutho ngaphandle uma umoya wakaNkulunkulu ulapho ukweseka ukuzisho kwethu uma izimpilo zethu zingaqhathaniseki nokuzisho kwethu khona-ke kukhona okungalungile uJohn of Arc waholela iFrance ekuguquleni umbuso babedinga ukuguqula umbuso yilokho impela abakwenza babedinga ukuguqula umbuso futhi wakuhola kodwa emva kokuguqula umbuso lapho iphutha lenzi wakhona babedinga ukuguqula umbuso okuphambene nokwangaphambili ukuqondisa lokho abe kuguqulela umbuso ngithi ibandla kaPentecostal yinto esondele kunayo yonke kulo iBhayibheli namhlanje uma Belinge njalo bengiyoba phakathi kwelinye elithize kunjalo. Bengingeke ngime lapha ngichitha isikhathi sami ngikhuluma kubantu bePentecostal kuba angicabanganga ukuthi kwakunamathemba kunjalo. IPentecost iqinisile kodwa ngasidinga iPentecost ukuba ihlangane ndawonye namasiko ethu abhidlizwe khona ke sidinga ukuguqula umbuso okuphambene nokwangaphambili. Sidinga ukufika okuphambene nokwangaphambili ya hayi ukusizisa kwePentecostal kodwa ukufika okuhlanzekile kwePentecostal. UNkulunkulu ungcwele abaphila ngaye bafanele baphile ngokungcwele. UNkulunkulu ongcwele iBhayibheli lathi ngaphandle kobungcwele akukho umuntu oyobona iNkosi. Lelo iqiniso. Ukuphila kwakhe kungcwele futhi uma ukuphila kwakhe kukuwe kukwenza ube ngcwele ngaphandle kwakho awuyiboni iNkosi futhi bukani ukuthi lishushumbela kuphi siyinto ethize ethi ayibe njengoba wayenjalo u-Israyeli ngalezo zinsuku nokho u-Israyeli wacabanga ngenxa yokuthi babephumelela yonke into yayihamba kahle babenombimbi ngezinsuku zabo kanye neminye imizi futhi babenombimbi uhulumeni wayenombimbi nabefundisi nabapristi nabaprofethi futhi babecabanga ukuthi lokhu kwakulungile futhi babecabanga ukuthi lokho kwakuthokozisa nje enkosini kodwa babenomfo omncane owaphakamayo wayesebabuyisa futhi kunjalo ngenxa yokuthi nje baphumelela yilapho esenza khona iphutha impumelelo ayisilo uphawu lwesibusiso sokomoya kunjalo akusikho nakancu ukuthi yiso impumelelo ngezinye izikhathi isithiyo ngiyakhumbula ukuthi inkosi yathini ngo-Israyeli na ngenkathi usemncane ngenkathi wawungenalutho ngenkathi ulala egazini lakho uqobo endle ungenamuntu wokukuhlanza ngakukungenisa wase ungikhonza-ke kodwa nxa usube mdala ngokwenele waze wacabanga ukuthi wawukahle futhi uphephile ngesingawe khona-ke wangishiya bebekwenza njalo lokho uziya njengoba ngakhuluma ngaye ekudleni kwasekuseni kosomabhizinisi ngokunyukusa wayeyindoda enkulu wabambelela enkosini kodwa ngolunye usuku emva kokuba uNkulunkulu esemqinisile futhi wayeyisibonelo esikhulu ku-Isaya umprofethi kodwa emva kokuba eseqinile futhi wakheka izizwe ziqala ukumesaba wakha izindonga zakhe futhi uqala ukuthola izinto ezingubuhle obukhangayo wathola ukuzidla wathola ukuba abuke ukuthi wayemkhulu kanjani kwase kuthi-ke wazama ukuthatha indawo yomshumayeli noNkulunkulu wamshaya ngochoko futhi wafa engonochoko nabo asifuni neze ukuthola ukuphakanyiswa ezinhliziyweni zethu futhi ngezinye izikhathi nxa sibona izinhlangano zethu ziphumelela siqala ukuba sithi siyiqembu elikhulu siyiqembu lePentecostal elikhulu kunawo onke elikhona sinokuningi kakhulu kunawo onke amange noma ungeke uye ezulwini ngaphandle uma ungoweqembu lethu noma into ethize nxa uthola ngaleyo ndlela usuzehlukanise nezwi lenkosi kunjalo kubulani ublankethe ubanzi ngokwenele ukuba welulekele umfowenu lokho kunjalo impela umfake oh sidinga kanjani namhlanje ubizo lokubuyela ezwini lenkosi bukani namhlanje nesizwe sakithi sidinga ubizo lokubuya ngizokhuluma ngobunye balobusuku obuningi uma ngingaphumelela ngifuna nginokubeka icala bengifanele ngilinde ngize ngithole ukuhlanganisa bonke abashumayeli ndawonye ya ngifuna ukusibeka icala lesi sizukulwane ngegazi likajesu kristu futhi ngikufakazise kini niyabo manje ngingahle ngibe nakho ngiphumele ndawo ukwenza lokho kodwa sizokwenza sibone uma singaba nokudla kwasekuseni ngokunye ukusa kwabefundisi nje futhi ngifuna inkosi ngisiza ukukhombisa impela lapho esiqonde khona indlela engesiyo sifanele sibuye ayikho enye indlela kodwa kubuya kunjalo bukani isizwe sakithi namhlanje bukani ukuthi sizama ukwenzani yona impela into eyenzeka ngonyaka wobumnyama ihlanganisa ibandla nombuso ndawonye bukani ekuhlanganiseni ukuhlanganiswa noma umkhandlu wamabandla omhlaba onke amabandla eyongena kulomkhandlu amabandla umhlaba futhi bacabanga ukuthi lobu ngubunye bukaNkulunkulu ngoba onke amabandla United Brethren, amadoda amabandla aqavile engena kulena enkulu inhlangano eyodwa lokho yingenxa yokushoda ekwazini izwi likaNkulunkulu. Umprofeti wakhuluma ukuthi leyo nto yayizokwenzeka bayokwenza umfanekiso kuso isilo futhi siyoba namandla okukhuluma. Ngicabanga ukuthi uAmose ubengama epulpiti lobusuku phansi lapha ukuba ubesePhoenix futhi ehluleke ukumemeza ngaleyo nto na bekungebe ngukuthi ubeyomelana nathi abazalwane kodwa wayeyomelana nenqubo esidonsa isisusa ezwini lokho kwakungaba yilokho ayeyokwenza. Lawo madoda angahamba kanjani ndawonye na? IBhayibheli lasho lapha phakathi lapha uAmose inkosi yathi tshela abantu kungahamba kanjani ababili ndawonye bengavumelananga na? Manje sizowathatha kanjani amaqembu ethu ePentecostal bese siyongena emkhandlwini wamabandla omhlaba nxa uhafu wawo uphakathi lapho ngaphezu kohafu amaphesente angamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu noma angamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu aphike ngisho nokuzala kwentombi na? Ayaphika ngiqaqele amaphesente angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye. Awo ayaphika, ayakuphika ukuphilisa ngokaNkulunkulu, ayayiphika imigomo yeBhayibheli, ayakuphika ukukhuluma ngezilimi iqembu lePentecostal kuphela elithatha lokho. Futhi sizozihlanganisa kanjani thina uqobo nawo ngobunye na? Sizoba kanjani no, sizoba kanjani munye nawo na? Sizohamba kanjani nawo ngaphandle kokuvumelana nawo na? Nizokwenza kanjani na? Nizofanele niphike inkolelo enkulu yobuvangeli eninayo imigomo eqavile yeBhayibheli ukuze nihambe nawo. Ngiyanitshela uNkulunkulu ubiza umuntu ngamunye, ubiza wena njengomuntu ngamunye ukuba uhlale nezwi lakhe futhi uhlale naye. Wayengahamba kanjani uNkulunkulu nawo nxa izivumo okholo zawo uqobo zibunjwe ngokuhlakanipha kwawo uqobo kwezwe aphike izwi lakhe na? Nxa isivumo okholo sivuma imfundiso yeqembu lamadoda ndawonye futhi liphika izwi ukuthi linjalo, khona-ke ujikisa uNkulunkulu aqhele kuwe. uNkulunkulu ungcwele futhi uNkulunkulu iBhayibheli lithi uyalilinda izwi lakhe ukuliqinisekisa, futhi angaliqinisekisa kanjani izwi nxa izwi lingekho lapho na? Yingaleso sizathu sinamalungu esikhundleni sabantwana. Lokho ngokuthi sinesivumo kholo futhi wonke umuntu anga izwe lifuna indoda ephakeme asebenzela afuna into ethize engawadedela abambelele ekuzishoni kwawo ngobuKristu futhi aphile noma ngayiphi indlela afuna ngayo. Abesifazane bafuna ukuziphathisa kweHollywood futhi bebe besalokho bebambelele ekutheni banomoya ongcwele. Abashumayeli bafuna ukwakha ibandla elikhulu kunawo onke futhi benze zonke lezi zinto futhi babe nabadikoni oseshadelwe izikhathi eziningi futhi bangenza lezi zinto ezincane futhi bagqoke lezi zingubo bakubiza ngokukhululeka kwabesifazane. Nicabanga ukuthi uAmose wayeyomathule ngalokho na? Qhabo, impela wayengeke. Nicabanga ukuthi uAmose wayeyomathule futhi ahlangane nokubusa ezindabeni ezingcwele nababhishobhi enta labo futhi athi, bazalwane, ngicabanga ukuthi nenze into enkulu. Wayeyothi, nina sigejane samambuka, nina bakhohlisi, nina baphiki bakukholwa. Wayeyosho into efanayo eyashiwo nguMikhaya lolo suku ngaphambi kwalawo makhulu amane abaprofethi bamaHebheru abazaziyo. Bathi ngesibalo isicuku futhi kunokuphepha, kuya ngokuthi ufuna ukuwusebenzisela kuphi lowo mbhalo. Ngingathi uJuda wabo futhi waziphanyeka futhi ngihamba nenze into efanayo. Akusebenzi lapho futhi akusebenzi ukuthi esicukwini seseluleko kunokuphepha. Ibandla likaKatolika linakho kini nonke-ke. Ezwini likaNkulunkulu kunokuphepha. IBhayibheli lathi igama lenkosi likumbhoshongo onamandla olungileyo ubalekela kuwo futhi baphephile, futhi yileyo ndawana kuphela ephephile engiyaziyo Aba prophet njalo babe kukholwa lokho. Ngenkathi uAbrahama efa ngenkathi uJobe efa wazibeka yena uqobo ezweni elithenjisiwe ithuna lakhe. Ngenkathi uAbrahama efa wathi angasiqephu sezwe ikhona impela ngasendaweni efanayo ngakuJobe. Wenzani na? Wabhekisisa lo mprofethi wazi ukuthi le kwakuyindoda kaNkulunkulu wayesethi ngiyazi umthengi wami ukhona futhi ngezinsuku zokugcina uyoma emhlabeni nakuba izibungu zesikhumba sekubhubhisele umzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu ya. No-Abrahama wayekwazi lokho wembela uSara lapho wathi angasiqephu sezwe wayesembela. Yena uqobo wembelwa lapho uIsaka ngenkathi efa wabuyiselwa emumbo futhi wembelwa lapho. UIsaka wazala uJakobe noJakobe wafela ezansi le eGibhithe. Kodwa engakafi wabiza indodana yakhe engumprofethi uJosefa futhi wayazi ukuthi wayengumprofethi indoda kamoya ihumusha amaphupho futhi yabona imibono yayiqinisile ngokuphelela ngaso sonke isikhathi. Wathi woza lapha Josepha ndodana yami engumprofethi. Beka isandla sakho phezu kwale nqulu uNkulunkulu uSomandla angithinta iminyaka eyadlula. Futhi washintsha igama lami lisuka ekubeni ngumqineli laya ekubeni inkosana noNkulunkulu. Beka izandla zakho phezulu lapha bese ufunga ngalo uNkulunkulu ukuthi awekungimbela ezansi lapha eGibhithe. Ngani na? Ngani na? Kwenza mehluko muni na? Yilokho abakusoyo namhlanje. Kwenza mehluko muni na? Sithola isikhejane sabantu sabajoyinise ibandla futhi sibasuse ezidaladeni. Mhlawumbe nimenza umntwana wesihogo ngokuphindwe kabili kunoma ubenjalo phandle esitaladeni. Kunjalo. Kwenza umehluko. UJosepha ngenkathi efa wakuphatha wathi, "Sukulumbe inkosi uNkulunkulu iyonihambela." Waye ngumprofethi. Wathi, "Inkosi uNkulunkulu iyonihambela futhi ningawashiyi amathambo ami ezansi lapha kodwa niwanyusele ezweni elithenjisiwe." Ngani na? Wayazi ukuthi ulibo lokuvuka lwaluzophuma ezweni elithenjisiwe. Kunjalo impela. UJesu ngenkathi efa futhi wavuka ekuseni ngePhasika. IBhayibheli lasho ukuthi abaningi babangcwele ababelele othulini bavuka futhi baphuma emathuneni futhi babonakala kwabaningi. Kwakungawubani na? U-Abrahama, u-Isaka, uJakobe, uJosepha, ngani na? Babesendaweni efanele. Yingaleso sizathu ngithi uyawenza umehluko. Ngingangimbeli nje phandle lapha kwenye iMethodist, iBaptist noma elinye ibandla lithize ngimbeleni kuJesu ngokuba labo abakuKristu uNkulunkulu uyakubaletha kanye naye nxa efika futhi kuyawenza umehluko impela kuyawenza. Ngingavumeli omunye umuntu anitshele ngoba najoyina ibandla uAmose wayengasoze ame athule ngalokho wayeyothi yena impela uNkulunkulu enithi niyam Konza.
Not say this in the name of the Lord.
Ngingasho lokhu egameni lenkosi yena impela uNkulunkulu lesi sizwe esifanele kumela uyosibhubhise lesi sizwe uyowabhubhise lamabandla. UNkulunkulu wasezulwini uyokwehlisa ulaka lwakhe ekwahlulelweni futhi abhubhise lamabandla athiwa amabandla. Kumbulani thathani izwi lami, akukho muntu ongajoyina ibandla. Ujoyina idlangala, awulijoyini ibandla, uyazala ebandleni niyabo. Ujoyina idlangala leMethodist, idlangala leBaptist, idlangala leKatolika, idlangala lePentecostal, kodwa uyazala ebandleni kaNkulunkulu ophilayo futhi yilokho akuzelayo lelo bandla. Ngakho sinamadlangala, hayi amabandla, noma yini ingabuthana kulelo dlangala, abazenzisi nayo yonke enye into. Kodwa ngizonazisa lokhu khona manje ngokwezi. Akukho noyedwa umzenzisi ebandleni kaNkulunkulu ophilayo. Akukho lutho lapho kodwa abangcwele. Manje ubulunga bunga kufaka phakathi futhi ngicabanga ukuthi uMose wayengeke akuphumise lokho na. Wayeyoyizamazamisa leyo nto iye esisekelweni sayo impela wayeyoyenza. Bukani ngenkathi u-Israyeli esemgwaqeni wakho esukele ukuyongena ezweni elithenjisiwe eholwa ngumoya ongcwele itshe yomlilo yayiphambi kwabo idwala elishayiwe labalandela futhi nakho kuphuma uMowabi. owayengumfowabo khumbulani wayengxenye ka-israyeli naye wayengxenye njengovela kulolu zalo lwabajuda ngoba kwakungumntwana kaloti ngendodakazi yakhe kwakhipha uMowabi futhi kubani ubhalami umpristi uphuma lapho wayesenza i-altari wanikela ngohlobo olufanayo lwemihlatshelo njenjengokuqavile njengakho konke ayengaba yikho niyabo futhi waye kanye nomuntu onodumo wayenenkosi wayenawo onke amadoda amakhulu amakhosana nabathenwa bemi naye kodwa kwakukhona oyedwa emi nomose angambonanga yilowo-ke owamani u-Amose yilowo-ke oyomanawo wonke umuntu olapha kulo busuku oyomela uNkulunkulu nokulunga akunandaba ukuthi ayekangakanani amakhosi anamandla amakhosi amakhulu ilapho ayehlangene ngalutho nakho awasoze akwazi ukuqalekisa lokho uNkulunkulu akubusisile ngani na yimbewu ephilayo yizwi likaNkulunkulu liyokhula liye ekupheleleni kwalo izibonakaliso zikaNkulunkulu ophilayo ekamu lokho ngokuthi kwakubukeka kunjengalowo Israyeli wayenze okungalungile ezansi lapho kodwa behluleka ukubona lelo dwala elishayiwe naleso sivumelwano senzelwa u-Israyeli futhi kwakunenhlokomo yenkosi ekamu uNkulunkulu wayenabo ngani na wayephilisa abagulayo futhi enza izimangaliso ezinkulu nezibonakaliso nezimanga nensika yomlilo yale ngaphezu kwabo uMose wayelandela insika yomlilo abantu bakwaIsrayeli wayelandela uMose futhi babesemgwaqeni wabo beqonde ezweni elithenjisiwe futhi awukho lutho oluzobamisa amen bekungebelula ukuba kuphindwe namhlanje ukuba uNkulunkulu ubengathola umuntu othize esandleni sakhe ekulawuleni kwakhe na leyo nto yomlilo isaphila usenguyeni izolo namuhla naphakade izwi lisaphila uNkulunkulu sithimelele u-Amose ozomela iqiniso nokuqinisileyo azamazamise lezi zinto wena uthi besinganhloboni yemiphumela enicabanga ukuthi wayeyoba nayo na hawu wayeyoba nemiphumela wayeyoze abize bonke labo uNkulunkulu ayebazi phakade ukuba babizwe yilowo abeyomthola konke ubaba angiphe khona kuyakuza yebo uMikhaya wayephambi kuka-Abi no-Abi wamzonda lonke iqembu labefundisi lalimelene naye futhi bonke wayephefumulelwe futhi kodwa ukuphefumulelwa kwabo akubambisananga nezwi ngethemba mhlawumbe u-Amose wazithela kuleyo nto efanayo ngenkathi yabaphristi bephumela esitaladini bathi manje awulinde umzuzu kuphi kuphi ngikhombise izincwadi zakho ezikuchazayo isiphi isikole owavela kuso na iluphi uzalo owaphuma kulo na ngabe ubani owakwenza umpristi na wayeyothi uNkulunkulu wangenza yena uvela kusiphi isikole na uJehova uNkulunkulu ngino isho kanje inkosi bayomlalela na impela cha babengafuni ukuzwa lowo mfo impela cha babengafuni futhi nokho lawo madoda angahle kuba athi ngiphefumulelwe awu ngingowebandla elikhulu labafarisi lapha bukani ukuthi uNkulunkulu usibusise kanjani sifake ama-altari egolide esimise amathempeli senze zonke lezi zinto futhi umnikelo wethu wezimishini mkhulu kunoma yiliphi lamabandla kulo lonke iJudiya awu senza zonke lezi zinto lapha abantu bakithi bangabakhokhi abakhulu bokweshumi nakho konke lokho kodwa nokho uMikhaya noma u-Amose wama lapho wayesethi uNkulunkulu nizisho ukuthi niyamkhonza uyonibhubhisa futhi kwenzeka ngaleyo ndlela manje angizilahli izintelo zezithunywa zenkolo angiwalahli amabandla amakhulu kodwa inkathazo yakho engukuthi abantu ubeka amehlo abo phezu kwalokho naphezu uwasuse ezweni futhi egcineni kukuhola uphezukele ngqo kuleyo nto futhi uzithole ushushuluza buyela ngqo ezweni ungadedi kulo sikudika kanjani ukumemeza ehlane namhlanje impela kuyiqiniso manje impela Ezinye izizindlo abantu bayazidla bafuna ukuzidla leyo nto yokuqala ethole yilokho okwalahla intanganyelo yesizwe sabantu kungenkathi usathane ethula uhlelo lomzindlo ngokumelana nesi ukuthi linjalo futhi kuzwakala kunengqondo impela Ake sithathe usathane nje angathi kuba wakusho ku-Eva ngenkathi uNkulunkulu ebabiyelele phakathi ngezwi lakhe yileyo nto kuphela uNkulunkulu ake ayinika abantu bakhe ukubaqinisa esitheni kwakuyizwi akasiniki neze isivumo kholo akasiniki neze lutho kodwa izwi lakhe yilokho kuphela lo uNkulunkulu ungongenesiphelo onamandla onke ongaguqulekiyo angeke guquke uhlelo lwakhe lokuqala luphelele akathingi neze kuba alushintshe isinqumo sakhe sokuqala ngenkathi umuntu ona futhi wangamula kulelo gebe elikhulu phakathi kwakhe noNkulunkulu engazishiyeli indlela yokubuya uNkulunkulu egcwele isihawu nomusa wavuma isibambiso uNkulunkulu kuphela ogcwele isihawu nomusa owayengenza into enjengaleyo wavuma isibambiso leso sibambiso sasiyigazi yileyo ndawo kuphela umuntu ayengaze angene ngayo ehlanganyelweni noNkulunkulu futhi kungaphathi kwegazi elichithekile futhi akungaze noma ngasiphi isikhathi ukuthi umuntu wayengahlanganyela kuNkulunkulu kuphela ngegazi futhi kuyiqiniso kakhulu lapho ehlanganyela khona noNkulunkulu manje u-Eva wawisa emigoqo u-Eva uqala ukuzidla usathane washo kanje manje awazi awukakabi nokufunda kwasesikoleni okwamanje nginguprofesa wekholeji phande lapha elingelakhe uqobo futhi ngiyakutshela sifunde ezinye izinto phande lapho safunda ukuthi uNkulunkulu ulunge kakhulu sifunda ekholeji lethu ukuthi uNkulunkulu ulunge kakhulu akakubhekile ukuba wenze konke akuloba lapho akakubhekile lokho ya kodwa wathi inkosi uNkulunkulu ishilo manje owesifazane wayeyoba ngumshumayeli okahle ukuba wahlala kulokho yingaleso sizathu elahlwa ukuba abe nguye namhlanje niyabo mkheliseni kukho wayothini uAmose ngalokho na ivile sengathi bengingamuzwa cishe imizuzu emhlanu futhi ngiqophe umlayezo wakhe bengiyowufaka ngqo ethayipini ngidedele izwe lonkana liwuzwe ehe bese-ke ngingazithulela ngakho kusukela lapho kuqhubeke qaphelani yebo mnumzane wayeyokulahla futhi qaphelani ukuthi wathini manje usathane wathi manje akakwazanga ukwenza lokho ngo-Eva niyazi akakwazanga ukwenza lokho ngo-Adamu kodwa wakwenza ngo-Eva ngakho wathi ku-Eva manje uyakwazi lokhu wathi uyazi ngempela uNkulunkulu ulunge kakhulu ukuthi angakulimaza uNkulunkulu ngempela awuyikufa uyazi unguNkulunkulu olungileyo sizwa kakhulu kakhulu ngalokho namhlanje unguNkulunkulu olungileyo kodwa ukuze abe ngolungileyo uzofanele abe nobulungiswa futhi yilokho okumenza olungileyo akasiwe intengentenge unguNkulunkulu futhi manje uNkulunkulu ulunge kakhulu ukuba enze lokho kokuwe futhi uyaqala wathi ngani uyohlakanipha uyoba nemfundo uyokhalipha futhi uhlakaniphe uyokwazi izinto ongazazi manje niyabo wayedingeka kuphela azinto eyodwa leyo kwakuyizwi asidingeki ukuba sibe neziqu zobungcweti ne-PhD ne-LLD nazo zonke lezi ezinye izinto yazi nje izwi likaNkulunkulu umntwana olula kunabo bonke angazifunda angayazi azi kodwa ukuzidla futhi batholani na khona lapho babhidlika nosathane wazi ukuthi wayesehlulile isizwe sabantu khona lapho futhi yilapho abehlule khona selokhu kwasukela ngaleyo nkathi yingaleso sizathu uAmose efika ngoba ukuthandwa ngabantu nemibono ethandwa ngabantu nokahle umungameli omkhulu noma inkosi futhi wayelethe impumelelo abantu bayothengisa ngezimpilo zabo ngenxa yenqovanqova kabhontshisi njengo-Esawu angizama ukulimaza kodwa ngizama ukwenza iqiniso nina bedemokhrasi intando yeningi Natengisa ngobuzibulo benu kungekudala kunjalo futhi angisuye owe Republican abadla ngoludala ngingumKristu kodwa mfowethu ihlazo linjepho futhi kwadingeka nithathe umshini ongaqondile ukuba ukuvotele kungene kanjalo kodwa yilokho iMelika eyayikufuna banakho ngowejwayelekile uninika enikufunayo uNkulunkulu nginike izwi lakho yilokho engikufunayo ma ngipihle izwi lakho enhliziyweni yami Nkosi ukuba ngingoni kuwe
Oh,
abanye bayazidla kodwa niyabo uAmose wayengenakuzidla ngoba wayengumprofeti izwi liza kuye babo uyafana njengezwi namhlanje ufanele ulihumushe dedela umoya ongcwele alihumushe ngokuliqinisekisa empilweni yakho yilokho kwashiwo ini niyazi uJeremiah wathi kumprofeti uHananiya wathi nxa lo mprofeti ekhuluma nakushoyo kubonakaliswa khona ke abaprofeti babazi ukuthi wayeqinisile ukuba uAmose wayelapha yini enicabanga ukuthi wayeyenza na wayo sala nezwi iloko ayokwenza niyazi ukuthi wayeyositshela ukuthi sifundiswe sasuswa esisekelweni sezwi likaNkulunkulu lasekuqaleni wayeyositshela ukuthi siphele kude ebandeni lasePentecost iloko ayositshela khona thina amaPentecostal athi manje babecishe impela babe neminyaka engamashumi amahlanu ukunifaka egiyeni futhi anikaze nifike lapho namanje
oh
wayothini esizotheni samahlelo na aw oh uma wayengezukunika lokho uma wayengezukuwadwengula amabandla ngokungabi nazinelo kwawo ngokuvuma izivumo kholo kujoyinwa ibandla esikhundleni sokuzalwa kulo
aw
uma uzalwa kulo mfowethu dade uziphatha ngowehlukile uhlala nezwi uma umoya ongcwele ukuwe wondla kuphela ngezwi uJesu wathi kusikwa sodwa umuntu oyakuphila ngaso kepha ngamazwi onke hayi ingcenye yezwi kepha ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu yena engumprofeti wayeyibona lento phakathi kithi yo uAmose wayengumprofeti manje sengizovala emzuzwini kodwa ngifuna ukwenza lezi ziphawulo zinamathele uma ngingakwenza ngizokusho nomoya ongcwele uzofanele uwenze kunamathele ngifuna ukunibuza into ethile uma uAmose efika lapha kulobusuku uthi wama kulomsamo uma ehambe wehla wenyuka ngezitalati lasePhoenix wayobona phakathi kithi namhlanje odabeni lwethu lukazwelonke ezweni lebandla lethu wayeyibona yona impela into ayibona eSamaria kunikelwe ngakho konke phezu kwezimilo ezimbi kukhelile ezwini kaNkulunkulu wayeyibona lona impela iqembu lezenkolo abayilo bonke abakwaIsrayeli kodwa wayeyibona isimilo esibi kuba nesimilo esibi wayeyibona ezenhlaliswalo nokubola kwesimilo esibi phakathi kwabantu wayeyibona ukubola kwesimilo esibi phakathi esizweni wayeyibona ukubola kwesimilo esibi ngokwezwi wayeyibona ukuphinga ebandleni ngichazi ya ngokubili komzimba futhi ubeyobona ukuphinga ngokomoya ukuthi babeyozithatha kanjani izivumo kholo zomuntu phande lapha njengezivumo kholo zomuntu futhi bezivuma esikhundleni sezwi lokho ukuphinga ngokomoya ngokumelana noNkulunkulu izambulo leshumi nesikhombisa kusho njalo ukuthi bona lesisibebe senza isono ngoba ngezinengiso zaso senza umhlaba uphuze okwewayini lolaka lwaso yebo siyabona ukuthi kwakokwehluka ngakho konke wayeyokubona ukubona kwesimilo esibi
Amos never blamed the
government. Uamosa azanga sole uhulumeni nokho lalelani uamosa azanga sole uhulumeni wo wonke ombhalo wakhe kodwa wasola abantu ngokukhetha uhulumeni onjalo oh benginga senikhathele na aw bambelelani nje umndlu niyabo
Don't blame your government.
Ningamsoli uhulumeni wenu. Uhulumeni angeke akha indlu edwaleni abantu evotela isihlabathi. Abantu uyasifuna. futhi izikhathi eziningi ngisho izinto epulpiti ngibe ngazi ukuthi abazalwane bami uhlezi khona lapho abefundisi amadoda alungileyo ngikhuluma kubo ngibafake ekhoneni futhi kungumsebenzi engiwumiselweyo ukwazi lezi zinto ukutshela abazalwane bami futhi ngixoxa kubo bathi mfowethu uBranham siyazi uqinisile kodwa ibandla lami belingaphuma niyabo kuyilokho enikufunayo niyabo ningeke ngabantu manje uma nicabanga ukuthi bengingaqala isakhiwo ezansi lapho esitaladini futhi ngithengise amanenekazi namhlanje lezo eziyifeshini endala eziphakeme ngaphezulu ezicathulo ezinezintambo na mhlawumbe zinesikhumba esiningi kuzo kunaso sonke isitolo sigcwele esinazo namhlanje iphela lilodwa kodwa uma ngizithengise ngo-50 cent iphela bengiyobulawa indlala ngani na anizifuni uma ngithengise lezo eziyifeshini endala eziketi zikamama Hubbard kwabesifazane namhlanje ngicabanga ukuthi bebengazithenga na impela kha bafuna into ethize abangazithululela bona kuzo okubukeka njengesikhumba kuyisoseji bafuna nje ukumpintsheka kakhulu behla ngesitalato upitshe amazinga amane noma amahlanu ehlukene beziphushele phakathi beziphushele ngaphandle eziphakanyiswe ngemuva epheyeni lezithende ikhanda labo leluliwe lokho ngokuthi angikuqondile lokho kube yihlaya lena kusiyo indawo yehlaya kodwa lelo iqiniso anginayo ipundo ekahle leyo ndlela kuphela engingenza ngayo izwi lami nazi niyazi ukuthi ngikhuluma ngani niyabo manje uqinisile bebengeke bazithenga lezo zingubo ngobunye ubusuku emsamo owesifazane omncane weIndia wenyukela lapho ngangifuna ukuqhawula isandla sakhe esincane enhla ebandleni likamfowethu Groomer noma ngabe kwakukuphi wayegqoke ingubo njengoba umama wami wayegqoka ngacabanga awu ayibusiswe inhliziyo yakho nenekazi nenkosi yamphilisa khona lapho engakafiki ngisho nakimi niyabo ngacabanga kungcono ngizithulele nje niyabo lindani nje kuze kufike umcimbi ngesinye isikhathi niyabo futhi nakho kwakulapho awu ubungabe uzithengise lezo zingubo ubungahle uzithengisele iIndia futhi hayi amaningi kakhulu awu aseya ngokuthi axege nje njengabo bonke abanye babo ninezinhlelo eziningi kakhulu zethelevishini nabantwana benu bephuma nabanye balaba besimodeni abamhlophe othisha besikole bengena nawo wonke lona omunye umbhedo ubuyoba ngcono ukuba wawusemuva phandle ngaleya njengoba wayenjalo usithing pool nabo kudala eAfrika ngenkathi sasinohlanga lwamakhaladi lapho benjani na zawelela lapho lezo zithunywa zenkolo kuyafundwa kuyabhalwa nezibalo ngenkathi ngani bona bazi kakhulu ngezimilo ezizweni zabo kunoma beningake nize nazi ubuKristu buze bulethe kubo kunjalo uma noma imuphi walabo besifazane phandle lapho uma yena esizweni samaZulu uma elinda ubudala obuthize ukuba ashade futhi engakashadi umunye engakamthathi ukuba abe ngumfazi uzofanele aphume lapho akasesuye owendoda yesizwe cha kumnumzane futhi uma seshada uhlolelwa ubuntombi bakhe futhi uma etholwa enecala uzofanele asho indoda ekwenzile futhi babulawa bobabili kanye kodwa inqaba yokubulala ngapha ukuba sasinalo lohlobo lokuhleleka anicabangi na kunjalo bebengeke babe nabangcwabi abenele ukungcwaba abesilisa nabesifazane impela kodwa nifile empeleni futhi anikwazi ngakho ileyo inkathazo yakho niyabo kodwa manje okuningi kangaka kunjalo bese ke nenzani na baba welisela lapho bese bebafundisa isikole bese ke ubathola esitaladini banezono zabo uqobo zesizwe ababenaso futhi bayangena bathatha izono zomlungu bese kuthi ke bangumntwana wesihogo ngokuphindwe kashumi kunalokho ababeyikho ukuqala ngakho into kuphela abayidingayo nguKristu ukuba abahlale lapho bekhona kunjalo ileyo ndlela ngendiya lakithi elingummelika noma ubani engimdabukelayo kulesi sizwe ilelo ndiya ngempela lalinokuphatheka okubi kukho ngingumuntu oyedwa nje kodwa ngingakuwo yebo mnumzane uma inkosi ke ize engibize emasimini ngokuphatheka kanje nomlayezo wami usuphelile ingiyekela ngiphile noma isiphi isikhathi eside ngokuthe xaxa ngiya emandiyeni yebo mnumzane yebo mnumzane hey siyabona ukuthi uMose wayokwenzani nxa ebizela phandle inqubo yethu yonkana yayiyolahlwa impela ngeke ukulumela ngeke akhele ukuphawula kwami bekunjalo phezu kwetwala isizwe sibe sivotela isihlabathi nizonakhela kanjani ibandla lenu phezu kwetwala na uzoke ame kanjani umshumayele epulpiti futhi ashumayele idwala bese elakhela phezu kwemisuka yevangeli eligcwele zibe izethameli zakhe abanye babantu bakhe phande lapho beyomkhiphela phande na manje ngiswela umshumayeli ngokungabi nasibindi nomoya kaNkulunkulu ngokuvala umnyango nje athi thola omunye umuntu ozomela lezo zinto futhi hayi mina ngiyamazisa umshumayeli obayokwenza lokho nebe maye kuleyo ntangano yebandla nxa indoda kaNkulunkulu egcotshiwe izama ukubalethela izwi bese kuthi-ke bengayikulayina nalo kunjalo izoba kanjani nebandla ukuthi zonke iziphiwo eziyisishiyagalolunye zisebenza kulo nokunye nokunye bese kuthi-ke bona nalokho nebandla lingayikuphila ngisho ngokuhloniphekile nangokuba nesimilo esihle bengaye kubafunda o-abhici babo bevangeli na bese-ke bethi ukuba nganginomshumayeli ongcono ngani iphutha lakho kunjalo yiphutha lesizwe sakithi amamelika akithi ubuni siza ngapha senzela inkululeko yenkolo sisuka kukuphi na futhi sibuyela khona ngo futhi sifaka kwikomkhulu lakithi yona impela into esayiwelela lapho kuba sikhululeke kuyo lesi sizwe sifana ngakho konkana no-israyeli bona u-israyeli uza ungena ePalestine waxosha abahlali wayesethatha izwe abokuqala babenamanye alungile alungile amadoda phezu kwabo babenodavide nosolomoni namadoda amakhulu ekugcineni emva kwesikhashana baqhubeka nokuvotela futhi befuqela phakathi futhi bekukhetha ukuba kungene baze bathola u-Ahabi ezansi lapho owashada nomhedeni manje wabe wayengumfo olungile ngabe wayefuna ukwenza kahle kodwa akakwazanga ukwenza kahle ngenxa yalowo wesifazane wakhe manje akumelene ngalutho nendoda ebengikhuluma ngayo emizuzwini embalwa edlule ingahle ibe yindoda elungileyo kodwa leyo nqubo yaleso sifebe emva kwayo esisonta intamo yayo ileyo nto ezokwenza ingena nje njengokuba kalula njengoba ingenza kanjalo futhi ibalekisa yonke into phansi benazi yini ukuthi simanje isikweletu sethu sikazwelonke sikhulu kakhulu sesize sikhokha emalini ebolekiwe esuka ezinteleni esiyozithola eminyakeni eyishumi nane kusukela namhlanje kuzokwenzekani nxa le nqubo ibhidlika na uCastro impela ngimelele naye uyikhomanisi kunjalo ngimelele naye kodwa wenze into enhle ngenkathi eshintsha uhlamvu lwemali wayesebuyisela igolide emuva wathenga izimali ezibolekiwe amabhondi wayesebuyisela igolide emuva sizofanele senze lokho kube njalo yinye into enamathele ebusweni bethu lokho ngukuthi ibandla elikatolika liphethe umcebo wezwe linemali linegolide ukuthenga izimali ezibolekiwe amabhondi ethu abuye futhi kunjalo impela futhi nicabanga ukuthi laba abathengisi bo-whisky nabathengisi bakagwayi nabantu abakhulu bezwe abayikuthengisa ukuba bavimbele ukulahlekelwa yilo lonke ibhizinisi labo futhi belwenza mbumbulu uhlamvu lwemali na bayobuyela ngqo emuva bese bethatha leyo mali ebandleni elikatolika khona-ke selithengisiwe kunjalo alikubigezeli yini ibhayibheli lokho umcebo wezwe angisuye usobusazwe kanjalo angisiyo indoda ekhaliphile kodwa ngiyayibonga inkosi ngiyayazi futhi kunjalo yilapho elizolala khona lapho ubhekisiseni bhekisisani futhi nibone ukuthi lokho akunjalo yini nje ngithemba ukuthi sonke siphile ukuba sikubone futhi angicabangi ukuthi siyodingeka siphile isikhathi eside kakhulu kodwa nizokwenza kanjani na sizolakha kanjani ibandla na sizosakha kanjani isizwe na sizosakha kanjani isizwe phezu kwalokhu manje na sizokwenzani ngakho na mhlawumbe kungcono ngithule ngiye kwenye indawo kodwa niyazi sengisho okwenele senizwe niyakwazi engikhuluma ngakho niyabo niyakwazi engikuchazayo bukani ukuthi sifunani nina niyakubona elikufunayo na yilokho elikutholayo lokho izifiso zenu bukani izinhlelo zethu zethelevishini namhlanje azihlungwa kwakuvame ukuthi kwakungalungile kubantwana bethu sasingabavumeli behlele edolobheni futhi babona amabhayisikobho emibukiso yezithombe kodwa manje udeveli usephendule lokho kwajika kwabuya ngqo futhi wakwenza ithelevishini wayesekubeka kuzo zonke izindlu futhi lokho bekuloba kahle ithelevishini kahle uma beninento ekahle kuyo impela injalo kodwa nenzani na iya ngokuba ngumbola kakhulu ngehora kusetshenziswa igama likankulunkulu ukuthukwana kuqalekiswana abesifazane abanqunu izenzo zezimilo ezimbi lokho kufaka uphoyizeni umqondo walaba bantwana sesize sakhulisa isigejane sabashayi kunjalo izigebengwana kuyiqiniso impela ungahle uzibukele khona nawe sonke isizwe sakithi siphendukela ekubeni isigejane sezigebengwana noma imuphi umfana ohamba ejikeleza nezimbilijisi zakhe zitebhiswe ezinqulwini zakhe nekhanda lifethukile nezinwele zakhe zilenge zayoshaya entanyeni yakhe njengokugunda ikhanda izinwele zibe inkimbinkimbi kukankosikazi Kennedy futhi ahambe ejikeleze kanjalo njengesigebengwana bese kuthi-ke ubiza lokho ngombelika na niwile emseni phendukeni futhi nijike nibuyele kunkulunkulu kuke njalo nizobhubha yileso sizathu sesifuna ukuthola umuntu othize phakathi lapha ozosiyeka senze noma yini esifuna ukuyenza kunjalo kungaleyo ndlela ngamabandla afuna ukukhetha afake umelusi hhayi umelusi oyoma lapho bese eshaya ivangeli kubo kodwa afuna umuntu othize oyowayeka azelulele esudwini yokubhubuda futhi adlale umdlalo wamakhadi ekamelweni elingapha futhi aphile noma ngayiphi indlela afuna ukuyiphila izinhlelo zethelevishini zomsakazo ezingahlungiwe ezicasulayo namanyala ejoyina ibandla nezwe ndawonye akumangaliso amose wayeyodazuluka amelane nalezo zinto nicabanga ukuthi abantu babeyobemukela ngenkathi bevotela into yokuba ingene ngona uma umelusi eshumayela ngaphezu kwemizuzu engama-20 ibhodi abaphatheli ibizela ngalo ekhumbini bese ithi buka lapha melusi asikulethanga lapha ukuba wenze into ethize enjengaleyo sinohlelo lwemizuzu engama-20 nxa lokho sekuphelile liyeke lihambe Ati ukukwenza ukukhahleleza sikejali zabaphatheli siphume ngomnyanga bese ethatha iBhayibheli bese shumayela busuku bonke njengoba kwenza uPaul bese ebona ukuvuka bafileyo impela. Uyamkhipha esakhiweni ikhona, ikhona lesitaladi nilungile. UNkulunkulu angenza kulawa matshe. Ithelevishini imibukiso yezithombe engahlungiwe ukungcola amanyala futhi kwenza isibonelo. Bukani abantwana bethu abancane namhlanje, bukani amantombazane ethu. Bonani abafo abancinyane bevela esikoleni bengakevi eminyakeni eyisithupha, ubudala eyisikhombisa, eyisiyagalombili, bokhona osikilidi. Kungani na? Umama wabo ngaphambi kwabo mhlawumbe ukwenzile. Uma bengakwenzanga khona-ke abanye babantwanyana abazihlanganisa nabo bekisisana ukuthi abantwanyana bakho badlala nobani kunjalo. Lapha ngolunye esikhathini esithize sedlule unkosikazi uyakwazi sasihleze etafuleni noJoseph wami omncane walithi phahla igama elalingenza itilosi elidakiwe libe namahloni ngalo. Ngajika ngathi yini leyo, nomama kwathi akaquleke. Umfo omncane wayebukeka engazi lutho lubi, wathi yini indaba babayi nezinyembezi ezinkulu emehlweni akhe. Ngathi ungalokothi usho into enjengaleyo, wayengazi ukuthi konke kwakumayelana nani. Sithole ukuthi abantwanyana esikoleni wayesebenzisa lelo gama elingcolile. Ngathi sithande lokho ngokukadevel. Niyabo nakho lapho khona abantwanyana bakho sekufike endaweni nje mfowethu, sekuze kube nje ngukuqhudelana okunonya isibumbatha esinjepho sesono. Oh, oh hey, izinhlelo zethelevishini abathanda isono, abathanda injabulo. Oh, oh hey, imizuzu engamashumi amabili mide ngokwenele. Ngifanele ngibone umbukiso wakamuva. Niyabo sheshisa futhi ukhiphe lokhu lapha, ngifanele ngikwenze. Niyabo bayenzile inkolo yabo behlela lapho nalokho kwenele. Kodwa ngiyanitshela wesilisa wangempela noma wesifazane ozele ngumoya kaNkulunkulu uyohlala ihola lehola ephuza ezwini kaNkulunkulu, akusikho lokho kuphela kodwa nxa kushaya lapho kugcilisa okwehange futhi kushintshe impilo. Amen. Yebo, izifiso zabantu bakithi konke ukuhleleka kwethu konakalisiwe futhi kwaboliswa. Izimfuno zabantu bakithi, uthatha wesilisa olungileyo sithi njengowesilisa olungileyo umfake emndenini oyisikhejane sabathanda injabulo bayohola lowo wesilisa abe yimpilo yenja. Noma owesifazane olungileyo omunye phakathi kwabo ubafake emndenini ocovekile. Ngani? Wonke umndeni ufanele uzinikele kuNkulunkulu. Kungumsebenzi wethu kuba sikhuleke, abantwana bethu baze basindiswe, sigcine indlu yethu ihlelekile. Ya, siyinto ethize njengoba u-Israyeli enza, owenza umbimbi nezitha zabo. Kuqala bafanele badede ezwini ngaphambi kokuba bakwazi ukwenza lokho, futhi nje kuyakhombisa ukuthi iMelika isidede kangakanani ezwini. Niyazi uzofanele uphike iqiniso ngaphambi kokuba ukwazi ukukholwa ngamanga. Kunjalo ilokho impela u-Eva kuqala wafanele aphike izwi likaNkulunkulu ngaphambi kokuba akwazi ukuthatha amanga kaSathane. Bafanele badede ezwini ngaleyo nkathi. Kuyafana manje beyekela iRoma yengamele inga dubulanga nhlamvu, abalazi izwi likaNkulunkulu ngalezi zinto. Ilokho-ke inkathazo yakho, sidinga kuvela komprofethi weqiniso asibuyisele ezweni. Kunjalo siyethendiswa oyedwa, siyethendiswa lokho. Yebo impela, uMalaki wesine wathi uyovela futhi uyobuyisela kukholwa kwabantu kubuyele kulabo baba bePentekoste. Futhi uMose wayazi ukuthi abathandi bokungamesaba uNkulunkulu baka-Israyeli kwakuyothi sukulumbe bambhubhise. Manje ake ngisho lokhu ngenhlonipho yokuzithoba. Lenze njalo nekholwa namhlanje liyazi ukuthi izwe lo abathandi bokungemesabi uNkulunkulu baseMelika uzoyibhubhisa. Uthando lwenu lwezombusazi, ngizokuyeka nje lokho kugxilise okwehange umzuzu, lokho kuzobhubhisa isizwe. Nothando lwenu lwezwe ningenyusani nezwi futhi nizama ukwenza lokho okulungileyo kuyobhubhisa ibandla. Kunjalo impela ngithemba ukuthi lokho kutholiwe. ibandla lalimshile lashiya izwi lakhe lokuphila izwi lonke likhubeka kukho njengetshe lesikhubekiso benza into efanayo namhlanje yebo ukuba uAmose wayelapha wayeyomemeza amelane nayo yonke inqubo manje sengivala ngifuna ukusho lokhu evesini lesishiyagalombili alisisane wathi nxa ingonyama ibhonga ubani ongesabe nxa ingonyama ibhonga na futhi ngizizingelile izingonyama ingonyama iyinkosi yezilwane e-Afrika ngilale phandle lapho kulezo zingwadulo ngesikhathi sasebusuku phansi kwalobo botshani obuncane noma kwakungonamathela ingonyama iyogqumela ngqo ebusweni besibhamu esidubulayo ayikwesabi lokho kodwa ayiyikusondela eveni nizwile inganekwane kodwa lokho kuqinisile ingonyama ayiyikusondela eveni bakha amaqugwana ameva kanjalo nengonyama ayiyikugqumela kulo ngenye indlela ibingathola ingene ngqo Kupili nami ngiyakhumbula ngilele phandle lapho ngobunye ubusuku futhi ngizwe umlomo wayo omkhulu omdala ihamba izungeza ngqo ichele kangako ekhanda lami niyabo kodwa yaye ngekwazi ukusondela ingaphansi lesidlala sayo esikhulu esidala esithi asibe ngako ihamba izungeza phansi futhi ungezwa yonke into kusukela ezimpisini impisi emabalabala impisi ekhalayo futhi futhi ziyatazuluka futhi uzwa izimfene izinkawu nezindlulamithi nezindlovu nalokho kuyinsiniza kwazo kukhulu nohwi ungazizwa amamayela nezilokazana namapungane azo zonke izinhlobo kwenza umsindo imisindo yakho kodwa nje ake udedele ingonyama ibhonge ebangeni ngisho namapungane ayayeka ukumpongoloza ayalalela ngani na inkosi yazo ziyayilalela Bible lathi nga uNkulunkulu nga ingonyama ibhonga ubani ongayikwesaba na futhi nga uNkulunkulu ekhuluma singavimbeka kanjani ekutheni siprofete na singavimbeka kanjani kukho na nga uNkulunkulu ekhuluma umprofeti umemeza izwi elikhulunyiwe futhi uma liyizwi likaNkulunkulu ningonyama iyabhonga amaphungane yonke into iyathula ngoba ziyesaba inkosi yazo iyakhuluma zinono muzo wanele ukubani sibindi nokuhlonipha okwanele ukuhlonipha inkosi yazo nxa ikhuluma ngakho uNkulunkulu khuluma ngezwi lakhe futhi akuthi zonke izidalwa zokudalweyo kwakhe zinake uyakhuluma ngalolu izinsuku zokugcina uveza izwi lakhe futhi makuthi zonke izidalwa ezingezombuso wakhe zinake kulokho akushoyo zime zihlole uyabhonga manje ubhonga ngezwi lakhe eliqinisekisiwe uzazisa yena uqobo nxa ebhonga ngalezi zinsuku zokugcina asinake futhi sazi ukuthi ikhona into ethize elungiselela ukwenzeka sazi ukuthi uNkulunkulu akakwenzi neze lokho ngaphandle kokuthi uqala akubhonge akuveze nxa ebhonga ekuveza khona-ke into ethize ilandela lokho kubhonga yebo ngoba uyeza uyakuveza-ke wathi ingonyama iyabhonga manje ngaphandle kwesizathu na ibhongo lengonyama liyakhala liphuma emgedeni ngaphambi kokuba lithathe noma yini na niyabo uNkulunkulu unesizathu sokubhonga ngoba uyazi ukuthi kwahlulelwa sekuseduze futhi izwi lakhe lingumprofethi unguye lesi siprofeto sikaJesu Kristu isambulo uNkulunkulu ezembula yena uqobo kithi ngezwi lakhe lilotshiwe futhi uyizwi futhi manje leli yizwi lakhe akukho okungenezelwa kulo noma kususwe kulo kodwa lifanele liphilwe futhi liqondiswe ngendlela nje eliyiyo asilokuthi sisuse noma yini kulo noma senezele noma yini kulo uNkulunkulu usalokhu enguNkulunkulu uyabhonga wathi njengokuba kwenzeka emihleni kaNowa kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu babedla bephuza begana bendiswa izimilo ezimbi njengokuba kwenzeka emihleni kaLoti weza yena uqobo ngomzimba wenyama futhi waziqinisekisa elapho ku-Abrahama wathi kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu bhekisisani ngalezi zinto izinkanyiso zakusihlwa ziyakhanya ko ukuba besino-Amos enkundleni namhlanje simthedela phanga beze beyoziqhumisa phansi izinqubo zethu namasiko ethu nezwi likankulunkulu beliyogibela ngokunqoba sikhuleke baba wasezulwini khuluma futhi bhonga uvele nkosi ngomoya ongcwele ungumprofethi wehora ungumprofethi wosuku ezama ukuthola indlela yakhe ingene ezinhliziyweni zabesilisa nabesifazane ukuthi ubengakhuluma iqiniso ngijabula kakhulu ukuthi uyabathola abanye ngiyakhuleka baba wasezulwini ukuthi uzothola abaningi phakathi lapha kulo busuku ukuthi angasebenzisa omunye olungele ukuhlonipha ngokuzithoba nxa bezwa ukubhonga kukankulunkulu somandla kuphuma ngezwi lakhe okwahlulelwa sekuseduze nxa ingonyama ibhonga iyavela sonke sidalwa siyazi ukuthi kungcono sicashe ngoba inkosi iza ngaphambili uNkulunkulu sinendawo eyodwa kuphela ephephile nxa inkosi yamakhosi ibhonga lelo igazi likaJesu Kristu sinendawo ephephile ngiyakhuleka baba wasezulwini ukuthi uzokhuluma ezinhliziyweni kulobu busuku futhi ubazise ukuthi baphila emathunzini okufika kukaKristu nxa izizwe zibhidlika nezinto ziyaqhubeka zalokho eziyikho futhi nokho esihaweni sakho esithambile sone kakhulu impela kubonakala sengathi ubungasifulathela ngomhlane wakho futhi usiyeke simuke kodwa noma kunjalo njengoba wawunjalo emumva lapho iDene wenza indlela yokuphunyuka wenza indlela yokuphunyuka kukaNowa wenza eyodwa kaMose nekaDaniela abantwana bamaHebheru wena wenza indlela njalo njalo nalabo abayitholayo bahambe kukhanyeni kukaNkulunkulu futhi banokuphila labo abakwenqabayo bayalahlwa futhi bayantshingwa ngiyakhuleka baba wasezulwini abaze kuba khona abalabo phakathi lapha kulo busuku ontshingwayo kwangathi ngobumnandi bezwe ukubhonga kukaNkulunkulu umoya ongcwele ukhuluma phansi ezinhliziyweni zabo futhi uthi lona yimi ningesabi yimi ngokuba sikucela egameni likaJesu amen ngizokhodla ukubizela ealtari cishe imizuzu eyishumi ngileyithi kancane kodwa ngikholwa ukuthi uBilly unikezela ngamakhadi omkhuleko ubusuku obuthi abube bubili obedlule noma into ethize enye enhla kwamfowethu Gruma futhi ngicabanga ukuthi bewanikezela izolo ebusuku angizange ngiwabize ngiqagele uyawanikezela futhi kulo busuku angazi noma ngabe wenzile noma qha kodwa asibize ama alawo makati umfowethu Gruma ukhona na uGruma qhabo uGruma ukhona na siqalephi na siqale kwele asiqalanga yini ngelokuqala enhla lapho na izolo ebusuku besingenawo amakhadi omkhuleko si umoya ongcwele uphume nje ngqo wadabula ezithamelini wase ubiza abantu niyakuthanda lokho na ngiyakuthanda nami nokushumayela kanzima njengalokho ukuthi mhlawumbe ngimanqa ngikancane kukho nginikeze abantu ikhadi lomkhuleko ngibophezelekile ukukhulekela lowo muntu yilokho kuphela uma singenakho ukubona ufihlakele lokho kulungile kodwa ngibophezelekile ukukhulekela umuntu indodana yami inikezela ngekhadi lomkhuleko ngifanele ngimkhulekele lowo muntu yilokho kuphela ngakho ngizwa ngaleyo ndlela ngizokwenza uNkulunkulu engisiza ngingakasuki ezweni lapha ngizokwenza lokho manje singeke sathathwa isikhathi eside kakhulu asibone siqale kusukela kulokuqala kuya kwelamashumi amabili nanhlanu ngikholwa ukuthi bekuyilo lobo busuku ya elokuqala kuya kwelamashumi amabili nanhlanu ngimfowethu Gruma ukhona na mfowethu Gruma na angilibizi lelo kahle kodwa ngicabanga ukuthi lelo likahle lokuqala asiqale ngele ngale kwenye indawo kulobu busuku asiqale asiqale kwelamashumi ayisikhombisa nanhlanu ke kuya ekhulwini ubayone ikhadi lomkhuleko lamashumi ayisikhombisa nanhlanu phakamisa isandla sakho asibone uma awu kunjalo lokho kuhle kulungile yenyukela lapha nenekazi amashumi ayisikhombisa nanhlanu amashumi ayisikhombisa nane amashumi ayisikhombisa amashumi ayisikhombisa nanhlanu nje manje amashumi ayisikhombisa nesithupha amashumi ayisikhombisa nesikhombisa amashumi ayisikhombisa nesishiyagalombili amashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye amashumi ayisishiyagalombili amashumi ayisishiyagalombili nanye amashumi ayisishiyagalombili nambili amashumi ayisishiyagalombili nantathu amashumi ayisishiyagalombili nane amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili kuqhubekele ekhulwini mabeze lapha obubhili Paul ngiyaxolisa okay thola yehlela lapho abanye abangenisi bamsize baze bangene emgqeni womkhuleko manje nonke nina abanye bukani kimi umzuzu nje iya niyamthanda na asithi nje ngokushayela phansi ngamnandi sicule umzuzu nje ngenkathi abanye benu bafowethu abangabangenisi besehlela lapho oh ngiyabonga banabo phansi lapho ngakho ba ukuze imigqa ingezi ukucubana ngifuna ukukhulekela laba bantu manje ke kusasa mhlawumbe sizobe sikhulekela abagulayo ngokufanayo nje njalo njalo kuze kuqale ingunguthela futhi ngimhlawumbe umfowethu Robert angahle abe nomkhuleko ulayine enhla lapho futhi enhla endaweni bengicabanga mhlawumbe sobabili sinokukodwa ndawonye oyedwa ngasecaleni elilodwa noyedwa ngakwelinye kodwa angazi noma ngabe ubezokuthanda lokho noma cha angikuxoxe kuye futhi kungcono ngixoxe kuye kuqala niyabo umfowethu orali ungumfowethu okahle uyinceku kaKristu yangempela futhi ubengazithoba ngokwenele ukuba akwenze kodwa ngithi nje ukukuzonda ukuba ngiziphose mina phakathi lapho nendoda njengaleyo niyabo ngakho nje mhlawumbe kungcono ngikuyeke kanjalo awu ukuba ubengangitshela ukuba ubengangicela mfowethu Branham woza ungisize bengingajabula ukwenza lokho kodwa manje ungothobile nomfowethu onomoya omuhle kakhulu futhi uma ubengangicela ukuba ngikwenze mina kusobala bengingakwenza kodwa bengiyofuna ukuba angicela kuqala niyabo kungcono ngingasho lutho ngakho ningakuphathi kuye manje nje makangicele khona ke ngiyazi kulungile niyabo kodwa manje sizobona bangaki abathatha awu manje asibone mangaki amakadi omkhuleko elisesakhiweni na asibone izandla zenu oh kunabani ngana abambalwa ngaphezulu mhlawumbe abangamashumi amahlanu ngaphezulu amashumi amane amashumi amahlanu ngaphezulu mhlawumbe oh ya mhlawumbe amashumi amathathu ngaphezulu kulungile manje sizothola sizobathola manje sibamba ikhadi lakho nje uma ungabizwa niyabo sekuyimizuzu eyishumi emva kweleshumi futhi ngifuna nibe kusonto sikole kuseni futhi mhlawumbe kusasa sinezinkonzo ezimbili singahle siqede impela cishe onke amakhadi esinawo-ke bese kuthi-ke siqale kwamasha senzele umsombuluko futhi sikuphi ngomsombuluko ebusuku na oh sisezansi asithi eTucson ningakhohlwa ukwehlela eTucson manje enqungutheleni ezansi lapho ukhona lapho ongase Tucson ya impela indawana eyingadi yezwe impela nifanele ukusuka lapho umfowethu Carl Williams uzongilandela ngalokho ngezinye zalezi zinsuku ngenkathi ngiqala ukufika lapha ayengamadolobha ayizimbangi futhi ngiyabona aseyizo sengikwejwayele lokho ibhola lethu ibaseball noma iqembu lebasketball ekhaya lawo madolobha ayizimbangi eJeffersonville neNew Albany oh hey kunobusuku njalo njalo kungekho sigejane esikhulu sezimpi nxa benomdlalo khona ke angazi ukuthi bekungaze kube kuphi kanjalo njalo njalo ngiyazi eTucson kodwa iPhoenix isikhule yedlula iTucson kaningi ngiyakholwa ngoba ngiTucson angicabangi ukuthi ingoku kodwa kokuthathu kusayizi wePhoenix kodwa sehlela lapho ngoba banabanye abalungileyo abantu abangcwelisiwe ezansi lapho ngiqinisekile ndawo zonke engiye kuzo ezweni ngise ngiyothi ngu emenweni yaseAfrika ngisabathola ohe ngifisa sengathi bengingathola umkami ukuba enyukele lapha bese eniculela leluculo ubusuku obubodwa bavela eMpumalanga naseNtshonalanga bavela emazweni akude manje uzosukuma aphume ngesinyenyela ngenkathi loko ngakho umesabela kufa umfowethu Rose umfowethu Rose wathi udadewethu Branham ukhona sizomenyusa asho izwi wathi inhliziyo yami yeqacishe imigcomo eyishumi nanhlanu wathi ngagwaca phansi wathi Bill uma nanini noma ikuphi emhlanganweni wathi ngizocasha ngempela unamahloni ngempela ngakho ngizwa kulokho nxa ngifika ekhaya ngithemba ukuthi nonke nina bantu abasha ngisho lokhu hayi ngoba elapha niyakwazi lokho na wonke lowo omaziyo ngithemba ukuthi yonke insizwa kulesi sakhiwo nxa ishada nomkayo ukuthi ukamnandi nje kuyo futhi nijabule ngempela ndawonye njengoba umkami nami besinjalo leminyaka Uma kukhona noma yikuphi ukudunyiswa ukuba kunikwe umndeni wakwa Branham makuye kuye uyindlovukazi uyiyo ngempela into eyodwa ungumama wangempela bese kuthi ke bukani ukuthi yini afanele ayibekezelele niyabo bese kuthi ke awu beningamangala ukuthi lokho kuyini ngani abantu eminyango imini nobusuku futhi uma phakathi kwami nomphakathi niyabo kulapho ke ekhaya ngakho lokho kungumsebenzi olukhulu ngempela futhi uBilly Paul umtadlana ngicabanga ngaye isikhathi esiningi ngangihamba ngimpethe ngenkathi unina esefile inganyana nje uDokotela Ada wayevame ukuthi ungumfu oyinqaba futhi ngangiba sezansi esitaladini ngimpethe naye ekhalela unina futhi uyisimo sezulu esimakhaza niyazi mina ngimphakamisele ehlombe lami kanje futhi ngingenamali eyenele ukugcina okwakhe noma ngimtheolele ibhodlela langempela ngangimenzele ibhodlela lekhokhi elinengcenye phezu kwalo ngangilifaka lapha futhi ngiligcina phansi kwengalo yami ngiligcine lifudumele wayekhala kakhulu kakhulu ngangicinga ngome leyonxe ngemlonyeni wakhe ngimiyeke ancele isikhashana bese ngibuyisela ibhodlela phansi phakathi lapha futhi nganginobisi yonke indawo kimi nawo yonke into niyazi ngangimbambile ngiqhubeka ngqoni yazi ngimthatha ngiqhubeka ngesikhathi sasebusuku hehe ukuthi ngizama kanjani ukumthunduzela ukuba alale futhi ngithole umuntu othize ukuba eze ambheke ngenkathi ngisayokhulekela abagulayo sihambe banga elide sindawonye ngithemba ukuthi usigcina ngale yondlela ngimbona izole phethe umfana wakhe omncane ngase ngicabanga phili bekunguwe lowo esikhashaneni nje esedlule awu ile yondlela esizofanele siyenze sidede endleleni futhi sinike abanye ithuba alibusisa igama lenkosi Nga ingonyama ibhonga niyabo ubani ongesabe na nokumesaba uNkulunkulu Kungukuqala kokuhlakanipha kunjalo na yilokho indoda ehlakaniphileyo eyakusho umesaba uNkulunkulu manje ngifuna nina abantu kulowo muqa umkhuleko nemilapho nonke nina enaziyo ukuthi angazi lutho ngani phakamisani izandla zenu nonke Inkosi elungileyo yasezulwini ngumahluleli wami ngokwazi kwami empilweni yami angaze ngibone namunye wabo empilweni yami mhlawumbe bake bangibona ngokuhlala lapha ya eZamelini Manje banga kikona lapo ezethamelini owaziyo ukuthi angazi neyodwa into ngawe kodwa nokho uyakula futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ubungathinta umphetho wengubo yakhe noNkulunkulu ubengakhuluma kimi ukuba ngikubize njengoba enza owesifazane njengowesifazane wasekuqaleni na. Oh hey akumangalisi ngishumayele isikhathi esithi kangaka izethamele ezinjalo nalolo hlobo lokukholwa zifanele zikwenze. Ile linenekazi na manje nanti nenekazi sibonana kulo busuku njengezihambi futhi manje limi lapha kusobala mhlambe liyagula noma liyathe libe nenye inkathazo ethize. Niyabona uNkulunkulu wenza ezinye izinto ngaphandle kokuphilisa abagulayo niyazi futhi ngakho futhi wathembisa ukuhlangabezana nazo zonke ezezidingo zethu izidingo zethu ngesinye isikhathi hayi izimfuno zethu kodwa izidingo zethu. Manje ngifuna nina nje nicabange okukodwa manje nxa seniya ekhaya noma uma ningakaze nikufunde ngaphambili nifunde uJohane ongcwele wesine futhi nibone manje lapha manje angikhumbuli angisho lokho ngiyakholwa lenkonzo iphakathi kokuthi kuzongiyisa ekhaya noma ayenyuse ngesinyathelo isezansi ngokuya kulesi sikhathi sokuphela noma kuphakathi kokuthi angithumele phesheya kwezilwandle noma ndawo lapho bengakaze bayizwe khona niyabo ikhona into ethize elungiselela okwenzeka khumbulani nje futhi lalelani angisuye umthengisi wamathei kodwa nginomfowethu olungileyo lapha othatha lamatheyiphu nalawo ngumnumzane Magwaya ngikholwa ukuthi nguJames Magwaya nomkhwe wake umfowethu Sotman emuva lapho banalamatheyiphu. Bengingathanda uma noma imuphi wenu enesiqophamazwi angizukusho noma yini ngakho manje ngoba angazi lutho ngakho kodwa uma uke waze wathenga itheyiphu kubo ithenge leyo theyiphu banumzane sikhathisini na ilalelini banumzane sikhathisini na idlale ngokukhuleka bese kuthi-ke uzoqala ukungikhulekela niyabo nxa isizathu uzobona-ke ukuthi ngxakini engimi kuyo khona lapha kulo busuku nikhuluma ngokuba sengxakini ukuba kuphela benazi ukuthi bengimi kukuphi khona manje khona lapha niyabo kodwa ngifanele ngiqhubeke. Owenayo akayeki neze noyekayo akawini neze kunjalo ngifanele ngikwenze engikushumayelile niyabo manje ngiyamkholwa uNkulunkulu ngiyamkholwa khona manje. Manje nakho okuphezu kwezisekelo manje ukuba bengi inkosi yethu Jesu ngimi lapha nalona wesifazane ubegula niyazi bengingemphikise ukuba bengi inkosi uJesu bengingeke ngikwenze ngoba sengivele ngikwenzile. Manje bangaki owaziyo ukuthi lokho kuqinisile na niyabo impela usevele uthethelele sonke isono usevele umphilise wonke umuntu ogulayo usevele ulabile lelo gazi eCalvary inani selivele likhokhiwe sekukhokhelwe konke kodwa into kuphela ozofanele uyenze ngokulemukela ulikholwe futhi ulemukele futhi ungeke walemukela uze kuqala ulikholwe niyabo kholwa ivangeli. Manje kodwa ukuba-ke ubemi lapha efakele sudi inkosi elungileyo eyaba nomfowethu nodadewethu Williams ukuba bangithengele yona cishe eminyakeni eyisihlanu noma eyisithupha eyadlula na futhi ukuba-ke ibemi lapha ngaleyo sudi ifakele sudi nalona wesifazane ubemi lapha na manje ukuba ibini zibazi esandleni sayo ibeyothi uyabo ngingumesiya uyazibona izibazi na buka ebunzi lami manje noma yimuphi umkhohlisi ubengakwenza lokho kunjalo besingemazi ngalokho futhi ukuba ubemi lapha kanjalo bengiyokwazi ukuthi bekungesuye bengiyokwazi ukuthi bekungesuye isizathu nxa efika icilongo lokhala siyo akayikuza ngisho nasemhlabeni siyohlwithelwa emoyeni ukuba simhlangabeze niyabo simbambe emoyeni thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo ukuhlangabeza inkosi emoyeni akezi neze emhlabeni sihlangabezana naye emoyeni. Kodwa manje wathi ngiyakuba nani ukuze kube sekupheleni kwezwe. Angiyikunishiya, angiyikuniyeka, angaba nguye kanjani ukuphila kwakhe. Manje ke uma ukuphila kwakhe bekungaba kimi futhi ke ngiyobe ngimele khona ke ukuba bekungaba njalo bekuyoba ngokuphila okufanayo okwakukuye bekuyokwenza izinto ezifanayo azenzayo. Manje nango wesilisa nesifazane njengoJohane omngcwele wesine wabonana nesifazane akakaze ambone phambilini, wayengakaze ambone futhi lapho bahamba ndawonye, futhi wamtshela owesifazane emthonjeni ukuthi inkathazo yakhe yayiyini. Futhi ngenkathi enza lokho wathi, Nkosi, ngiyabona ungumprofethi wena. Wathi, kodwa siyazi ukuthi uMesiya nxa efika othiwa uKristu uchaza ukuthi ogcotshiweyo nxa efika uzokwenza lezi zinto, asitshele lezi zinto. Futhi wathi, nginguye okhuluma nawe. Manje uma enguyeni izilo namuntu naphakade kuphela umzimba wangempela usebenzisa umzimba wethu ungumvini singamagatsha. Manje ke lowo moya ubuyokwenza futhi njengoba nje wenza ngenkathi wawubuye kunjalo na bekuyonenza nikholwe nathanini amen uma bekuyonenza. Manje ninikazi, mina ngingakwazi wena ngingakaze ngikubone empilweni yami njengoba ngazi ngakho kusobala. Mhlawumbe ungibonile esitaladini noma emihlanganweni nokunye nokunye, kodwa lesi sikhathi sethu sokuqala ukubonana. Manje uma kungukuphiliswa okudingayo awu mina ukuba bengingakwenza bengiyokwenza, futhi uma bengina noma yiphi indlela, futhi uma kungeze zimali uma bengingakusiza bengiyokwenza. Futhi uma ubungathi kungahle kube ngomunye umuntu othize ubuyothi, ngiza lapha mfowethu Branham ukuba wena ukhulekele indodana yami noma indodakazi yami noma udadewethu noma ubabayi noma umuntu othize, bengingakwenza lokho uyabo noma yini ebengingayenza. Futhi uma ubunenkathazo yeza sekhaya, bengiyothi ngithanda ukubonana nawe nomyeni wakho ndawonye, futhi ngixoxe nani ndawo ndawo ngaphandle kwalapha niyabo, ukuze ngikwazi ukuxoxa kini nobabili futhi ngibone impela nje ukuthi lilelephi iphutha. Khona ke nxa umoya ongcwele wembula uthi lindani umzuzu nenza lokhu khona lapha ngalesi sikhathi esithize, lokho kuyakucazulula, ningeke nakuphika lokho. Niyabo uthi nenza lokhu ngapha, khona ke sekucazululiwe. Niyabo manje niqala kusukela khona lapho, niyabo leyo ndlela sekwenziwe. Manje uyazi ngixoxa kini ngenhloso ethize kade ngishumayela, niyabo, futhi manje ke ngizifaka mina nje ogcobweni lwenye into ethize, niyabo, ukubona uma umoya ongcwele uzoza futhi usebenze phezu kwami ngesiphiwo sobuNkulunkulu. Lokho kungukuthi onembeza ababili babekwe ngqonda wonye okunginika umusa kaNkulunkulu ukuba ngibone imibono futhi ngibone ukuthi kwenzekani, ukuthi kuzokwenzeka ani, ukuthi bekuyini. Uyazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha, umile lapha phambi okungenani kwabantu abangamakhulu amahlanu, uyabo, noma kusondele ku amakhulu amathathu empeleni, uyabo, futhi uyazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha. Futhi uma kuyiqiniso khona ke nguNkulunkulu, iBhayibheli lathi uma ekhona phakathi kwenu ongowomoya noma umprofeti nalokho akushoyo kufezeka, khona ke mzweni, niyabo. Manje uma kungenzeki khona ke ningamuzwa. Manje nginalwazi ukuthi inenekazi lizengani lapho, kodwa manje akudedele umoya ongcwele nje uze futhi sibone uma ngakusho, niyabo. Futhi uma lokho kungayikuba into efanayo Inkosi yethu eyayenzayo, lokho bekuzoba yikho kuphela ebengakwenza uma imi khona lapha, ngoba khumbulani, iyo akusimina, angilazi, ngiyavuma, angilazi, ngakho bekuzothatha yona. Manje kusobala inenekazi linokuzwa okumangalisayo emoyeni wayo, hayi ngoba liphakamise isandla salo, nonke nike nabasemihlanganweni futhi nibabone bephakamisa isandla sabo benza kanjalo, nomoya ongcwele ubiza emuva ngqo futhi ubatshela beyiko niyabo kunjalo lokho akuchazi noma yini nibezwe bethazuluka futhi bamemeze kanjalo ubatshela ngayo iyo leyo nkathi ke uhlala nolumfazi wendoda ngakubona khona ngapha ngqona yonke enye into awuniyazi nike nabasemihlanganweni futhi nabona ukuthi zikanjani lezo zinto futhi niyabona ukuthi zikanjani lezo zinto lokho akuchazi into Ngothi ninikazi libonakala lingukuzwa okumangalisayo emoyeni walo manje ninikazi liphetwe into ethize engalongile ngiyalibhekisisa indlela elidla ngayo liphambi kwami manje etafuleni futhi lithi ukudla ukudla okukhethekile noma into ethize uhlobo lokudla okukhethekile okuyinqaba kunjalo Iyekeniso lelo na manje ke phakamisa isandla sakho ukuze abantu bezokubona niyabo ngilibonile inenekazi phambi kwami lenza into ethize noma ngabe bekuyini kusetapeini niyabo kulongile manje ukuze nje uzokwazi ukuthi kungani lingumuntu kahle besisani umzuzwana nje manje umoya uyagcoba manje wonke umuntu akahlale ahloniphe ngokuzithoba ngempela qhubekani nikhuleka yibani semkhulekweni ngoba ngikubonile kuhamba phezu kwezethameli ngaleyo nkathi nje niyabo manje hloniphani ngokuzithoba ngempela asibone ninikazi futhi ukukhuluma nalo nje noma ngabe yini akutshele yona ya nakho itafula inkathazo yesisu nolunye uhlobo engathi isifo esithathelwa nayo noma into ethize esiswini udokotela ubekubuka lokhu futhi awusho usube nalenkathazo isikhathi eside futhi kanye kwaphumiselwa isilonda esivelayo futhi manje washo into ethize kwakuyini leyo na ithumbu lenanzi ithumbu lenanzi ithumbu lenanzi ngamuzwa esho lokho uyabo kunjalo kunjalo impela igama lakho unkosazana McCrow kunjalo qhubeka manje kholwa ngawo yonke inhliziyo yakho yakhola na emva kokukhala kanjalo uhlezi emumva lapho mnumzane lelo amaphaphu abhidlikile obunawo ufanele ukuzizwa ungcono kaninginingi njengamanje uma ukholwa sekulungile konke manje kulungile lokho ukwenzile amen uthinteni na Indoda cishe amabili emva kwayo lapho inobulukhuni bemithambo ethumelayo uma ukholwa nawe mnumzane uthinteni na Anikuboni lokho kukhanya kulenga khona lapho na bukani lo mbala ophuzi lapho angiyazi indoda angaze ngiyibone empilweni yami kholwa inkosi uJesu nje Manje ndawu kunengane encane lapha ingane esancela inentamo engaqondile nanzo angimazi kholwa dade leyo ntamo yengane izoqonda uma uzokukholwa Uthinteni na
Hallelujah
Hallelujah
Something else about a neck. I seen it.
Kunento ethize ngentamo. Ngiyibonile ngowesifazane ngeke ngambeka. Ya. Uhlezi lapha ekhala ezinyembezi. Nkosikazi Riley, kholwa enkosini uJesu Kristu. Intamo yakho izophila. Kholwa. Angimazi wesifazane angaze ngimbone empilweni yami. Into kuphela ozofanele uyenze ngokukholwa uJesu Kristu. Nakukholwa lokho na. Iba nokukholwa.
I don't know you, sir.
Angwazi mnumzane sizihambi komunye nomunye ngokwazi kwami uyakhola ukuthi uJesu Kristu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakho na uyazi ukuthi ngabe kuzoba ngokuqinisile noma cha awazi uma ungakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje
Keeps going to the audience
Gulukuya eze tamerini uyakola uguti umgako kona lapo uzolunga nae na inkatazo Yesu. Upetwe inkatazo Yesu ya kukola na. Awusuye wala hapa kabo unwala hapo ogunne nguaba ya manzi nganja tize itolopa la Sokwini, California, Los Angeles. Buyela emumba mnumzane Bauman futi usinde no Yesu Kristu uzo kusindisa. Niyakolwa na manje nina wonke umuntu angaphiliswa khona manje uma nizokukholwa. Niyakukholwa lokho na. Ninake enisemgqini womkhuleko niyakukholwa nani na. Ibani nokukholwa nje futhi ningangabazi. Kholwani ngayo yonke inhliziyo yenu umzuzu. Ngiyinenekazi isizathu ngime nalo lisesimweni esinzima. Lona wesifazane uzofa khona nje uma into ethize ingenzelwa yena ngoba usibekelwe yithunzi. Niyalibona lelo thunzi elimnyama phezu kwakhe na? Ake nisho niyazi sinethunzi lalokho kufa phezu kwabantu. Sithathwe ikamera yezithombe njengengelosi yenkosi nje. Sinaso silenga ebandleni lethu okukhulukazi into ebukeka imnyama njenge sishingishane ilengela phezu kwesifazane. Bamtshela ukuba angasithathi isithombe nomoya ongcwele wathi sithathe khona manje. Base besishuta isithombe futhi sasilapho. Yabo macala omabili lapha silenga khona lapho. Ninabantu enivela etabernakele abanye benu olapha umfowethu uFred nabo nansi leyonto efanayo ilenga ngqo phezu kwalona wesifazane. Nomdlavuza lokho kunjalo isinye kunjalo kunjalo na. Phakamisa isandla sakho uma lokho kuqinisile uyabo. Manje ubumnyama sebuhambile ngaphandle kokusho noma yini uyabo. Ukukholwa kwakhe nje okukwenzile. Hamba ukholo. Amen, amen. Ungakungabazi hamba nje futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Inkathazo yenhliziyo ibulala inqwaba yabantu kodwa ayizukubulala uma uzokholwa. Amen. Hamba nje futhi ayibonge inkosi. Hamba futhi usinde. Ngibulungile. Udevil uzothanda ukukwenza ube nalesi sifo samathambo impilo yakho yonke kodwa uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uJesu Kristu uzokusindisa. Uyakukholwa na qala emgwaqeni wakho ubonga uNkulunkulu. Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na ungahamba udle ukudla kwakho kwakusihlwa naleyo nkathazo yesisu izokuyeka. Hamba nje bese uthi ayidwingiswe inkosi. Hamba uyikholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Ubunayo nawe inkathazo yesisu kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi ihamba noJesu Kristu uzokusindisa. Kulungile. Wesaba mayelana nani na? Ukhathazwa ngokwethuka uthe nje ukukwehlisa cishe impela. Unokulahlekelwa impilo usathane eqamba amanga kuwe kodwa sekuphelile manje. Uyangikholwa na? Hamba bese uthi ayidungiswe inkosi. Inkosi Jesu ngikhulekela ukuthi uzophilisa udadewethu futhi umsindise egameni likaJesu. Amen. Woza ukhola dade egameni likaJesu Kristu. Ngibeka izandla zami phezu kwakhe kukho okuphiliswa kwakhe. Woza mfowethu egameni likaJesu Kristu. Ngibeka izandla zami phezu komfowethu kukho ukuphiliswa kwakhe. Amen. Bangako onenhliziyo ekholwayo phansi kwesandla esizophakama na. Manje beka leso sandla phezu komuntu othize oseduze kwakho. Uthi uMose wayeyokusho lokho na impela wayeyokusho lelo yizwi leNkosi. Uphakamisa isandla sakho ukholwe. UJesu wathi lezibonezo ziyakubalandela abakholwayo. Mabe beka izandla zabo phezu kwabagulayo. Akashongo ngisho nokuthi bayobakhulekela. Wathi uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo, isandla nje sibekwa phezu kwabo bayosinda.
Let us pray. Lord Jesus.
Asikhuleke. Nkosi Jesu, Nkosi ibhongile ngephimbo layo. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda.
Lord God, may every demon scream.
Nkosi Nkulunkulu, kwangathi onke amademoni angatazuluka. Kwangathi konke ukugula kungasuka. Kwangathi udevil angahlulwa nabantwana bakaNkulunkulu baphuma kulesi sakhiwo kulobusuku bese kunqobeni namandla okuvuka kukaJesu Kristu. ukholweni kunjalo hlalani nje nakho ngo ake nisho bekani nje gcina isandla sakho sibe phezu komuntu othize uthi Nkosi baphilise ngifuna ukukhuleka ngikhulekile ngifuna ukukhulekele umuntu othize ungumKristu njengoba nginguye sonke singamaKristu manje ukukhulekela umuntu othize bakhulekela wena manje abungafuna kanjani ukuba umuntu othize akukhulekele na bakhulekele njengoba ufuna ukuba umuntu othize akukhulekele yenza kwabanye obungathanda abanye benze kuwe khuleka kuzwakale ngo yiba qotho njengoba nje ufuna bakukhulekele nomkhuleko wokukholwa uya kumsindisa ogulayo uNkulunkulu uya kubavuta futhi uma beba nanoma ikuphi ukungakholwa kuzosuswa kubo gani na inkosi yabonga ubani ongeprofethi na ubani ongefakazi nxa inkosi ibhonga na izwi lakhe lithi uyeni izolo namuhla naphakade mfowethu fula woza uNkulunkulu akubusise.